Ngiyabonga mnakethu Neville. Asiqhubeke nekuma kwesikhashana nje manje ukuthi sikhuleke. Asikhosamisethe inhloko tethu. Ngabe tikhona yini icelo lokukhulunywa ngato uma kungatiswa ngokuphakamisa sandla kuNkulunkulu nje uthi ngibamba emcondweni wakho manje loko lofuna kumcela kona futhi ukukholwe ngenhliziyo yakho yonke lapho ngisanibeka ngemkhuleko wami nami Babe losezulwini thina si thatha lokhu njengenhlanhla lenkulu kuta endlini yenkosi ethi kwalolu suku loluwalele futhi sithole kukhanyisa kwendvodzana kaNkulunkulu kukhanya futhi sive moya lwengcwele ahlabela ngebantu futhi akhuluma ngebantu sicukwana nje sekukhanya kwendvodzana ngekhathi sibonga wena ngalokhu kukhanya kwendvodzana kwasezulwini kutungele 1350 yotethu sikubonga kakhulu kanjani pho ngako manje bantu bakho basanza nje ukuphakamisa tandla tabo kuleli bandla kuthi banetiqelo de kuthi bangafisa kuthi ubaphendule manje ekuseni futhi ngiyakhuleka babe kuthi utobapha leso naleso seticelo tabo Ninenge kakhulu tincwabelene ethi kwaleli desk neticelo letinengi zawotonke tebandla bagulako bahlaselekile kukhala lucingo libanga lelithe cishe tibe ngemashumi lasihlanu ngelilanga onkulunkulu sizokwenda njani na sihole nje inkosi asathi ukuthi sihambe ngayiphi indlela noma sendele kodwa wena ungaticondzisa letinto leti futhi sikhulekela ukuthi utozipha kona ngoba kuyi Ngosifiso sethu Nkosi, kuthi kuphila lesinako emhlabeni sikunikwa nguwe. Kuthi sifuna ukukusebentisela kuhlonipha wena ngakho. Manje wena siholele kuleto dinto babe. Sibusise namhla njengoba sibuthene endzawonye kuva live lenkosi. Uhlabela emaculo, ubekana ngemkhuleko, vana imikhuleko yethu, inthokoto inathi emaculweni ethu. Kuthi ukhulume nathi ngelive ngoba lokhu sikucela ngeligama la Jesu. Amen. Ningahlala phansi. Angathi ndzawo nje lengingathi inhlanhla lenkulu ngalokuthi ecaca kuma kuyo kuna njengoba kungaba njalo ekumeni epulpit kuhlephula singwa sekuphila kulabalindzile labalambile bantu labomako futhi lena kuyinhlanhla lenkulu Ngokuqala ngitothandza kubuta uma akhona lokhona emndenini waka right hethi noma ovile noma ngimuphi hethi ngabe ovile unawe hethi kuhle mbute ukuthi angeda yini ngasendlini masinyane ngaloko lengimtshele kona uyati athi shelele ngasendlini uma angakhona ngikhohliwe ukuthi nako manje ekuseni lokutsite kwenja yabo lencane labanayo endasi lapho ngako ngi nje Uma uthanda shayela nje uconze ngasendlini lapho usaphuma kuyakho se emva kwenkonzo. Futhi manje Edith siswa hethi lesimathi njengentombatanyana lebeyikhubatekile kusukela asengumntana. Futhi sewungwesifazane losakhulile manje. Futhi usesimeni lesibi kabi. Manje mina cishe sekwendlule umnyaka ngehlela lapho ngesikhathi beyakade aqala kugula lokuthide futhi masinyane ngathola ukuthi inkinga yakhe yayiyini ngelusito nangemusa kaNkulunkulu manje empeleni lokungiyona inkinga kulomntana uhlethi timbambo takhe tiyashayisana futhi akakhoni ngisho ukuthi ehlukanisa kungenxa yalokucindzeteleka lokumatima eluhlelweni lwemizwa Kodwa lokungiko kude lokungalungi ngekwenyama kulomntwana ngaphandle kwekuhlaseleka kwesifo lesigoga thitho emtimba kubantwana ngesikhathi asenetinyanga letithi atibe sithupha budzala beka memeta futhi akhale konke kuphila kwakhe cishe kude samkhulekela eminyakeni leminingi lendlula futhi beka solo ajabulile kusukela lapho kwaze kwabacishe ngumnyaka lowendlula Futhi manje eqinisweni ukuyekela kuya esikhatsini ngalamanye amagama kuguquka kwempilo yakhe futhi imizwa yakhe isesimene lesimatima kabi futhi lentombi lencane seyikufake emcondweni wayo ukuthi iyafa ayina uphila nje kusuka kulelinye liawa kuya kulelinye futhi uyati futhi labaphilile besifazane labanemandla banesikhathi lesimatima kulesinye isikhathi baze bathathe imijovo yemahormone futhi bayongena etibhedlela futhi belashelwe kwethuka nayo yonke into ngaleso sikhathi sidala lesingumuntu sine kuguquka lokubili kwempilo bane kuguquka besuka ekubeni ngumfana baye ekubeni indvodza kusuka ekubeni ngumfati kusuka ekubeni intombatane kuya ekubeni ngumfati cishe lishumi nesithupha lishumi nesikhombisa leminyaka budzala baba njengesicuku nje salabanga kethembeki futhi uma nje ungavelana nabo ekhathi nalelo banga nginendvodzakati lekulelo banga njengamanje Rebecca nimkhulekele nabhili oh sonke sendlula kulelo banga lelincane lekungalawuleki kwemizwa futhi ngakho sifanele sibevele siconza ukuthi kuyinto la labafanele bendlule kuyo futhi manje Edith naloku kuguquka lokhu nje kweminyaka lesikhombisa njalo eminyakeni lesikhombisa impilo yakho iyaguquka ngakho sikhombisa siphindwe kasikhombisa uyabona futhi kwenta ukuthi kuba lukhuni futhi lokho kuguquka lokuphelele futhi kuyabahlupha besifazane besilisa ngalokho ejwayelekile uthi kutiphatha ngalokho kungakejwayeleki ngaleso sikhathi futhi ngaletinye tikhathi bashiye bafati babo kodwa besifazane ababi nayo intalo emva kwalokho futhi sonke sendlula kuloko futhi sifanele sikhumbule ukuthi kudindo lokufanele sibeketelelane futhi siticondze leto dindo Na Edith lomncane ungene kulesimo lesi futhi sewehle kakhulu emtimbeni futhi ubukeka kabi futhi ngiyanitshela ngalobunye busuku hayi nongenza wonye kodwa nje luhambo loluncane endasi bahlala naye busuku nemini futhi luhambo loluncane endasi lapho kusuka kuleli thabanekeli nalama thabanekeli lehlukene emathabanekeli latalwa lapha labanye benu nine bantu nehle nibone umndeni waka right ngine siciniseke ukuthi bayokuthokotela nehle nje nihlale nabo sikhashana futhi nicoce nabo nibachawule futhi uma kungesiko kuvakasha lokwendlula bungani siyakukhohlwa lokho kalula kabi nathi futhi uma sekufika ekhaya lethu ngqo konake siyakuthokotela futhi sifanele sikhumbule nalabanye bayakuthokotela nabo nemndeni waka right nginesiciniseko ungakuthokotela lokho ngiyathi benitokwenda kube benathi ukuthi sikhona lesimo leso kodwa beningasade ngako lapho ngako ke Benginitshela manje ekuseni ngako. Hambani nivakashele umndeni waka right. Futhi nitame ukuthokotisa Edith. Manje ningamtsheli ukuthi ubukeka akabi. Nimtshele ukuthi ubukeka kahle. Yena utoba kahle. Loku ukuthi utolunga uma nje isolo sibambisene naye. Nguloko lesikudele lapha. Ungutsathe wethu. Futhi silapha ukuthi sibambisane kulethi khathi leti naloyo mthana. Njengoba nje ngifuna umuntu longahambisana nami futhi akhuleke lapho ngisethi vivinyweni tami futhi nawe ufuna umuntu kutakho futhi umndeni waka right bewukaze ungulesithe lelinye lemalunga lamadzala kunawo onke lelita kulombutsano bona ngiyacabanga nemnakethu Roy Slaughter natsatse Slaughter ngibabonile emizuzwaneni lembalwa leyendlulile ngaba phakamisela sandla ngesikhathi bangena ngacabanga icobo lwami lapho ngishayela ngijika ekoneni mingakho iminyaka ngibone umnakethu natsatse Slaughter basasa indzawo yabo kuleli bandla kutsabula empumelelweni nekungaphumeleli kodwa basolo bachubeka kumadima na nemndeni waka right nakanjalo uyabathokotela labo bantu uyabona futhi asikhombise kubathokotela kwethu manje namuhla nginemlayeto lomuthi umayelana nekubeka licala futhi ke kusihlwa ngiva kuthiwa kunesidlo senkosi nekugezana tinyawo nakanjalo njalo ngako umfundisi utokhuluma futhi sidoba sidokwehla futhi uma ukhona khona lapha wota ujabulele umlayeto lovela kumfundisi lovela enkosini bese futhi kusuka ekugeza nentinyawo nesidlo kusihlwa utoba busuku lobuminyetele nesibili ngako sitojabula kuba nawe uma ungenayo lenye indzawo longaya kuyo futhi sifuna ukuthokotela Don Radel na bhuti wethu nemnakethu Jackson nalabazalwane laba bangubhuti wethu emabandla latalwa nguleli lelihambisana nawo umnakethu Jack Palmer ngalapha lophethe licembu endas eGeorgia Futhi sifuna ukwathokotela lamadoda ngenhlitiyo yethu yonke ngoba ngetikhathi lesiba netinkonzo ngato uma ngingena futhi bayeta basivakashele futhi siyakuthokotela. Ngiyabona manje ekuseni umngani wami lolungile dokotela Liveli nemkakhe. Ngimbonile sasewethu Veli lapho kucala futhi ngasolo nje ngicalata ukuthi ngibone ukuthi umnakethu li ukuthi beyangakuphi. Futhi ngathola lokusisho lesidzala saseningizimu kukhona lesifanele sikucoce naye. Ngiyabona uma ngimthola ngamfuna onke malanga kuleyo ngcunguthela ukuthi abe sendasi lapho futhi angisithe ngiphume futhi ngathi kuhle uma li efika ngitomshumayelisa futhi mina ngivele ngende umkhule kwalabagulayo futhi samfunisisa futhi nako konke lokunye futhi azange simthole ngako ngikhona ngikutholile kukhona lengifuna ukukhuluma naye uma sengikhuluma futhi siyajabula kuba nemnakethu Natsatse Vale ngekhathi manje ekuseni. Futhi mhlawumbe kukhona labanye labaningi lapha lesingabaconzi. Ngibona Tsatse lapha, ngiyakholwa uvela eChicago. Ngiyalathi leli cembu lapha, kodwa nje angisakhumbuli kahle emagama abo. Ngako siyabathokotela labavela nzawo tonke noma kuphi lapho nikhona. Ngibona abazalwane lapha bafola abasha lababili labatogcotshwa labasha ebufundisini lokungenani manje ekuseni. Lababili bazalwane bethu labangemakhalathi labavela enhla eNew York basanza kwemukela tincwadi letu bachazako ngelibandla laseFiladelphia. Futhi banikwe leli bandla lapho labavela khona futhi sitobabeka tandla ukuthi uNkulunkulu abusise kufundisi babo eNew York nalamabili noma lamathathu emabandla lamancane enhla lapho ngiyakholwa umnakethu Milano unalelinye lalamacembu lamancane lapho futhi siyabathokotela futhi naba labanye lababili labaphumako manje kwenda bendele bantu tinkonzo lapho futhi siyathokotela letinto leti. Inkosi nibusise kakhulu, nibanengi kakhulu, ngiyacalata futhi ngibona labehlukene. Futhi nje ungeke ukhone kubabita bonke ngemagama, kodwa ngiyathi ukuthi yena uyaconza. Manje ngiyakholwa uma thathe wethu umdlali piano noma lomunye wabo angetha lapha futhi asidlalele lapho lilahle lemlilo selithinze umprofeti limenda mhlophe mhlophe cwa nalapho livile liphimbo naNkulunkulu lathi ngubani lo tawusiyela khona ke waphendvula ngilapha thuma mina uma sigcoba labafundisi ngekubekwa tandla. Manje siyaconza ukuthi indlela yekwembhalo yekugcoba umfundisi kubekwa tandla. Ngicabanga ukuthi kulapho la bazalwane bethu bemvulaya kamuva noma abantu beBexleyford nakanjalo njalo badideka khona futhi uma sebakubonile lokho bekwatandla kuniketa tiphiwo takamoya. Manje asikholelwa ukuthi tiphiwo sifika ngekubekwatandla. Sikholwa ukuthi kubekwatandla sivumo kuloko lese sivele sikubonile. Niyabona na? Ngungu amen. Niyabona na? Manje ngesikhathi babekatandla ethi kwaTimothy nasethi kwalabo bazalwane bese bachaphelile ukuthi kulawo mathotha kwakukhona siphiwo khumbulani unyakatiyisele so sipho lesasikhona kuwe lesivela kugogo wakho Lois futhi bakubona lokhu kuTimothy futhi ngakho ke emalunga ambekatandla futhi amgcoba hayi kubekatandla ethi kwendvotha lokungekhondo lese ike yabonakaliswa niyabona futhi bacela nje tibusiso futhi sonke siyakukhona kholwa lokho ngako asiniketi tiphiwo takamoya kuphela siyatibona nje futhi sibabeke tandla kubavumela ukuthi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubendele bantu tinto letinje. Ngicaphelile manje ekuseni emuva le ngemuva umnakethu Makini lovela ngikholwa ukuthi uMkini noma Makini umfundisi waseMethodist lohleti emuva lapho losanda nje kugcotshwa lapha naye ngikholwa ukuthi loko bekunjalo kusuka la ngembili kude achubeke abambe enhla eOhio nemnakethu Dauch Natsatse Dauch nelicembu lelivela enhla eOhio. Oh lapho sonke sibuthana ndzawonye letinzawo lethleti ncane lihlangana ndzawonye kuyamangalisa. Akukho hlelo akukho dibopho talutho kodwa kuphela kuJesu Kristu kuloko kuphela niyabona nje sihlethe indzawonye etindzaweni tasezulwini. Kulungile Tsatse uma ungahle usinike ake nje sihlabele leli verse linye lalelo lapho lilahle lemlilo selithinze umprofeti asilihlabele kanye kanye manje. Lapho lilahle lemlilo selithinze umprofeti limenda mhlophe mhlophe cwa lapho liphimbo laNkulunkulu lathi ngubani lesingamthuma khona ke waphendula ngilapha mine thuma mine khuluma ngosiyami khuluma ngosiyami manje bazalwane ngiyeda ngaphambili uma nithanda futhi ngidoshesha ku akuthi lalabanye bomnakethu laba bafundisi abethe ngembili uma bathanda labato babeka tandla Ngosi ya laba sebenzisana naleli thabenekeli lapha umnakethu Raden umnakethu Lembo nalabanye khona lapha uma nithanda futhi ngiyophendula ngosi thuma mine lesabeleni ningaliphangisi manje ngiyacela Oh tikizi manje letisesonweni nasehlazweni tiyafa Lalela kukhala kwato lokulusizi nalokumunyu Shesha mzalwane shesha ubephule Ngekushesha phendula ngosi nangu mine Kuluma ngosi yam Kuluma ngosi yam Kuluma futhi ngiyoshesha kukuphendula Kuluma ngosi yam Kuluma ngosi yam Kuluma futhi ngiyophendula ngosi thuma Ungbani ligama lakho mnakethu Umnakethu Orlando Hunt lovela eNew York Ngabe lokho kunjalo na nemnakethu Joseph Coleman manje uma ningaguqukela ngakulethe thameli bazalwane bami umnakethu Hunt nemnakethu Coleman lubito laNkuluNkulu etikwethu insitiyo tabo futhi njengoba sesilihlabelile nje leliculo ukhona tigitsi manje lethi sesonweni nasehlazweni tiyafa bakuvile lokho kukhala lokudzabukisako nalokumunyu Futhi siyabacela sheshani bomnakethu sheshani nibephule niyabona ngekushesha phendvula nkhosi nangu mine nguleyo ndlela labaphendvula ngayo manje ekuseni futhi njengoba thine njengebazalwane baleli bandla naleli cembu sivumela lokhu ngekubabeka tandla tethu futhi sibanika ligunya leliphelele lenhlanganyelo njengokuba bofakazi baJesu Kristu nekwesekela kwethu lapha kuthi sitobesekela kuko konke lokuhloniphekile nalokulungile evangelini Imikhuleko yethu sonke sikhathi itoba yala madvodza kuthi uNkulunkulu awasebentise kuthi ahloniphe yena kuthi kwangathi tinkonzo tawo lingavama futhi tibe tinkulu eNew York kwangathi impilo yabo ingagcwala kukhonda yena bangenise tinyanza letingemagugu embusweni kwangathi bangaphila kathi impilo letijabulile kwangathi inkosi uNkulunkulu ingabadongolotela ngebukhona bayo lobunguna phakathi futhi ibaphe kuphila nemandla futhi ibalondolote enkonzweni yayo kute kube lapho Jesu Kristu ayobabithela ekhaya labo laphakathi ezulwini lekuphumula akuthi leli bandla manje njengoba sikhothamisa inhloko tethu futhi thine bafundisi siya embili kuthi sibabeke etandla tethu Babe wethu losezulwini sibeka tandla tethu etuke mnakethu Hunt egameni lenkosi Jesu Kristu ngaloko lesimathi ngako nkosi bekukulunga futhi sibonga wena ngalolu bito empilweni yakhe lwenkonzo Nkosi khuluma ngalomnakethu uzuza imphefumulo ulethe kukhululwa nkosi kulabo labasekuthunjweni kokubili kugula na nasengqondweni nasenyameni nasemoyeni nkosi muphe inkonzo sibili kude akhone ekupheleni kwemgwaqo wakhe abuke emuva endasi ngalomkhondo lomuntu futhi abone ukuthi uphumelele ngemusa kaNkulunkulu uthumba sonke sitha ngaJesu Kristu inkosi yethu siyakucela amen Etuke mnakethu Coleman ngalokunjalo sibeka tandla tethu njengabofakazi inkosi uniketa imvumo elubitweni lwakhe ukuthi thine lelibandla lelicembu lebandla lesimkholwa njengenceku yaKristu futhi sicela ukuthi umbusise futhi umuphe lenkulu inkonzo lenemandla ukuthi akuzuzele imiphefumulo inkosi futhi akhulule labathunjiwe futhi ephule emandla asathani lati ungelethe impilo yabantu lati hlanganisa nabo Mupe Nkosi impilo letiselako, uphila lokuhle nemandla, kanti futhi uma sekefika ekupheleni kwemgwaqo, uNkulunkulu yenda kuthi akhone kubuka endasi emkhondweni lomuntu futhi abone lapho ngemusa waJesu Kristu kuthi ukhonile kwephula tonke tibopho tesitha. Kuko kuhlonipha uNkulunkulu. Babe losezulwini, kwangathi lamadoda manje angaphila kakhulu futhi asebende esivumeni saNkulunkulu. Kwangathi tibusiso takho tingaphumula etikwabo futhi ube nabo kute kube sikhathi lapho sonke sibuthana etinyaweni teNkosi yethu lenkulu. Kula Jesu Kristu ligama siyakucela. Amen.
Hallelujah.
Nkulunkulu akubusise mnakethu uHandi. Akuphe inkonzo letselako. Nkulunkulu akubusise mnakethu futhi akuphe inkonzo letselako nawe. Nkulunkulu akubusise futhi lapho lilahle lemlilo selithinze umprofeti. Limenda mhlophe mhlophe gcwa. Lapho liphimbo laNkulunkulu lathi ngubani lotawusiyela khona ke waphendula ngilapha mine thuma mine kwangathi ingakhuluma kuleti nenge tinhlitiyo letisetinsha khuluma Nkosi ya leti bitwe nguNkulunkulu futhi ngidoshesha kukuphendula. Kuluma Nkosi yam. Kuluma Nkosi yam. Kuluma futhi yophendula Nkosi. Thuma mine. Sibonga kakhulu iNkosi manje ekuseni kuhlonipheka lokukhulu kwelibandla lifakazela ukuthumela abafundisi ensimini kulolu suku lokugcina. Umusa kaNkulunkulu uhambe nani bazalwane bami. Ngiyethemba inithumela emasimini akulelinye live nasemhlabeni jikelele nishumayele lengcebo lengaphenyeki yaJesu Kristu. Lapho adzingeka khona kakhulu, udzinga kakhulu umhlaba unjalo namuhla. Manje letine ngakhulu taletinto leti letinhle nje sitodzinga kutsatsa lokuncane lapha nalokuncane lapho. Kude sikufake konke enkonzweni manje ekuseni. Manje namhla sine si ngikhulumela etikwesifundo lengi ngaletinye tikhathi angithandzi kusondzela kuletikhathi leti letimadima kakhulu. Manje ngelisondo lelendlulile uma labanye benu beyangekho lapha futhi futhi angazange awuthole lomlayeto weluphumo lesithathu futhi uma wathandza lamatheyipu ngikholwa ukuthi utoyijabulela leyo luphumo lesithathu. Sinani umfana logulako lapha noma lokutside oh lomncane umfana lokhubathekile ya kwangathi uNkulunkulu angambusisa nguloko kulungile ekupheleni kwenkonzo nje sitohamba sikhulekele labagulako noma kanjani niyabona. Ngakho thine manje siyanicela mhlawumbe uma ningaphumelela kuthola lomlayedo ngeluphumo lesithathu sikhathi sesithathu lapho kukhanya ingelosi yeNkosi lebitele khona abantu eluphumeni itibonakalise ngalokucacile emhlabeni eluphumeni. Niyabona na ngicabanga ukuthi loko kungilokucacile impela kimi luphumo lesithathu. Ningaba nenzaba yini uma ngikhumulela ibhantshi lami kufuthumele kabi lathabanekeli manje ekuseni futhi sishaya moya kuphela lesinaso singiloko longakuphephethelisa utodzingeka utendele emandla akho. Ngako sihlose ngalelinye lilanga kufaka kwekupholisa ekhathi lapha masinyane nje singalungisa tinto. Manje sitokuthokotela umanithanza kuva lomlayeto luphumo lesithathu. Manje sibe nemaphumo lamanene kodwa impela singasibeka sandla sethu endzaweni sikhathi salamaphumo lamathathu kuthi uNkulunkulu esimeni sensika yemlilo wehlile kubita nekwehlukanisa abantu futhi manje kuwehlukanisa abantu. Futhi siyathola ukuthi ngesikhathi abitha liphumo lwakhe lekucala wahamba embi kwabo asensike nemlilo futhi wabaholela abaholela even lapho khona ngamuva wabonakala embi kwabo asesimeni semuntu lobitwa ngaJesu Kristu. uvela uNkulunkulu futhi waya kuNkulunkulu futhi ibonake waliwa futhi uyafika ngaleso sikhathi kubita abantu baphume baphume esimeni sekugcina umthetho nje lebe sebangene kuso njengoba bebanaso endaseGibhithe bese batinikele esonweni nasetindleleni tebaseGibhithe futhi uNkulunkulu wababitela ngephandle futhi manje siyathola sikhathi sesibili bese bathinikele ngaphansi kwekuthunjwa ngumbuso weRoma futhi baphambuka bangena kutivumo kholo futhi bakhwesha ebucothweni sibili bekukhonda futhi uNkulunkulu waphindze wathumela lolunye luphumo futhi wabonakala esimeni semuntu lowahola abantu eluphumeni lokucala bekayinsika yemlilo kwase ke ngesikhathi efika emhlabeni even lapho abaholela khona kuyoba ngumfanekiso lomuhle kabi esikhathini seminyaka lenkulungwane lapho aholela khona libandla manje siyombona njengaloku anjalo futhi siyoba nemtimba lofana nemtimba wakhe luchobo wenkhati munye futhi namuhla ngekukhanya kwelivangeli lidonsa ekukhanyeni insika yemlilo ingulebonakalako emkhathini wethu iScience iyibonile isemaphephabhukwini nasemhlabeni wonke futhi yona kokubili ngekwescience nakamoya ibonakele njengensika yemlilo lefanako ngetibonakaliso letifanako netinto letifanako lebe yisolo idenda futhi manje ekhathi kuto insuku lapho kunencumbi khona yebuhatha netinto kepha noko uNkulunkulu uhlala njalo atikhomba chobo lwakhe manje siyakuthola lokhu futhi kuyinto lejabulisa kakhulu kwathi kuthi leli dokotela lasemhlabeni ngalelinye lilanga lomtimba lomdzala lobutsakatsaka lesigulako futhi lesilusizi kuwo uyoguculwa futhi wendiwe ube njengemtimba wakhe lucobo lokhathi mulako bonake siyombona njengoba anjalo futhi sibe kanye naye kulelive lesiphikelele kulo namuhla. Oh nginga sekuthi akusende sithi vele kwangathi singema futhi sihlabelele lithi ngiphikelele even lesethembiso mhlawumbe bathola ihlabela lelo enkonzweni empaphatiso noma kanjani ngoba lelo liculo lethu lempaphatiso.
Now
manje kulabazalwane nzawuthotha imbili lapha na 7 lapho lamathepu ayakhona futhi lowo ngumhlaba jikelele lemilayeto ayikaconziswa kunoma ngumuphi umuntu lothite ngamunye futhi besingeke sithandze ukuthi bantu bacabange ukuthi siluhlobo loluthite lwesive sesigothi sini noma sichuku semahatha lesitibuthanise ethini ndzawonye ukuthi sithehlukanise ngalokubonakalako singenako kukholwa noma sithehlukanise ngekumelana nanoma ngubani noma simelane naNkulunkulu noma simelane nelibandla behambisana nelibandla.
But we're only
kodwa kuphela sitama kukhomba ngamoya loyingcwele nelusito lwakhe sizathu salolu bandlululo lesinalo namuhla sine asikholelwa kulo sikholwa ukuthi onke emabandla afanele ukuthi ngabe ahlanganyela ndzawonye angabandlululani akweshelana nemamethodist ecenjini lawo nemabaptist kulawo nebakamunye nebakatikutinsathu naloko lesinako konke kuwehlukanisile sikholwa ukuthi kufanele kube ndzawonye njengelicembu linye lelikhulu lelibumbene lemtimba waJesu Kristu lilinzele loko kubuya lokuyinkhathimulo abakafanele kwehlukaniswa nhlobo futhi lokulehlukanisako kumele ukuthi sikhona sizathu lesisisekelo ukuthi asisindzawonye ekukudadisheni ngiyaconza ekukudadisheni akusiyo imibala yesikhumba sethu ngoba lomthubi lomnyama lonsundu nalomhlophe yonke iyehlukene etinhlanganweni letehlukene akusilo luhlobo lokudla lesikudlako sonke sidla kudla lokufanako sigcoka luhlobo lolufanako lwetimpahla nakanjalo njalo kodwa ngiyabona ngekwesisekelo ukuthi ukuphi ngumuntu lophambukile endleleni levuthiwe yekufundzisa kwelivangeli umuntu ngamunye futhi kufanele kube khona indlela letsite lecinile kukhombisa ukuthi ngubuphi lokulungile nalokungakalungi futhi indlela kuphela loyoke ukwende ngayo akusiko kufaka noma ngukuphi kuhumusha evini lifunze nje ngendlela lelingiyo futhi ulikholwe ngaleyo ndlela. Umuntu ngamunye ufaka kwakhe kuphela kuhumusha lokungekwakhe kwenta lisho into lehlukile ukubuyisela emuva enhlanganweni yekucala yelibandla laseKatolika. Loku kuthi libandla laseKatolika likholwa ukuthi uNkulunkulu usebandleni lakhe futhi livi alikahlanganisi lutho nalo ukuthi uNkulunkulu usebandleni lakhe. Futhi thina emaProthestani njengoba sithola ukuthi njengesambulo selishumi nesikhombisa ukuthi onke abayindunduma ndzawonye nekuthi libandla laseKatolika lalingunina wato tonke tinhlangano. Futhi siyabona ukuthi inhlangano yemaProthestani noko ngekuphumputheka inemvelo lefanako yelibandla laseKatolika. LeBhayibheli libitha libandla laseKatolika ngengwadlakade bese libitha libandla lemaProthestani ngetingwababane. Lathi lengwadlakade yayingunina wetingwababane futhi loko bantu lowo ngwesifazane loneligama lelibi longaphili ecinisweni etifungweni takhe temshado futhi sonke sidisho ukuthi singumlobo kaKristu kepha noko asinaqiniso nhlobo. Yini lengenta kungabi naqiniso na ngekuphila ngalokuphambene nekutiphatha lokungiko uNkulunkulu lebeka kubekele umlobokati wakhe ukuthi aphile ngakho. Lo ngumbono wami leBhayibheli futhi lilivi lelingenakuphosisa laNkulunkulu ngiyakholwa. Futhi ngakho ke sithola ukuthi libandla lemaProthestani kute libe nenhlangano litehlukanisa ngisho nemibhalo kwenta inhlangano yalo. Bafundisi labagcotshiwe bayobambelela etimpheni laba manje bafika lapho ngidadishela khona nasetindlini ngemakhulu futhi bangitshele mina kethu Branham wenda leto tinsayeya kubantu akukho muntu lotokuma ngephandle lapho amelane naloko bayathi ukuthi kuliciniso. Leni ngithi ngani anikwendi ngani na? Yebo ke uyabona uma ngikwenda into bengicela singwa sami akukho muntu nginenkonzo ngifanele ngifinyelele enkosini futhi ngifanele ngifinyelele kubantu futhi anginawe sekelwa. Konzani nje kuphela ukuthi Kristu ungumesekeli wethu leBhayibheli likwesekela kwethu niyabona na? Kodwa kona niyabona kona ke loko kuphonsa libandla lemaProthestani into lefanako ncamashi libandla laseKatolika lelingiyo. Libandla laseKatolika alinanzaba. Yebo ke angisho angikwendi loko kube kwedzelela kusho ukuthi abanenzaba ukuthi leBhayibheli lithini bayalikholwa leBhayibheli. Kodwa niyabona bane kushiyelana tikhundla kwebupostoli nguloko libandla laseKatolika lelime kuko. Loko kushiyelana tikhundla kwabopapa futhi babita Petro ngapapa wekucala futhi kwehle njalo. Manje bona bakholwa loko bona ngekugcizelela bakholwa loko futhi iProthestani niyabona bahlangana ndzawonye bese baba nenhlangano njengoba benda nje impela eNicaea eRoma lapho bahlela khona libandla laseKatolika emkhandlwini weNicaea. Futhi sithola ukuthi bobabili bayafana bashiya livi laNkulunkulu kwenta inhlangano niyabona na. Bese kuthi ke uma sekufika emaqinisweni lamanengi lamakhulu abonakala angake jwayeleki namuhla liyinto lengadiwa kubo ngoba kuphela bafundiswe ngumsimeto nje. Asina umsimeto ngaphandle kweBhayibheli, asina lutho ngaphandle kwelivi laNkulunkulu lelingcwele futhi ngulapho la sime khona. Futhi manje namuhla ngifuna kufunda umbhalo lothide umzuzu nje kulelingcwele livi laNkulunkulu lelingathindwa utholakala encwadzini yaLuka longcwele sahluko semashumi lamabili nakuthathu saLuka longcwele kusekela kuthola indzawo yaloko lengifuna kukusho umcabango wesisekelo entweni lengifuna ukukhuluma ngayo. Futhi manje nivula kuLuka longcwele sahluko semashumi lamabili nakuthathu futhi ngifuna kufunda livesi linye nguloko kuphela lengikuthi ngako kwaletisekelo leti manje ekuseni kukubeka kuto. Manje sifunda semashumi lamabili sahluko semashumi lamabili nakuthathu livesi lemashumi lamathathu nakuthathu lesahluko semashumi lamabili nakuthathu. Futhi uma bona sebefikile endzaweni lethiwa iCalvary lapho bambethela netephula mthetho lesinye ngesekudla nalesinye ngale ngesencele. Manje ngifuna ukuthatha emagama lamane lapho kuloko kufunda kwesekela loko lengifuna kukusho lapho bambethela emagama lamane
And my subject is called I'm bringing an indictment.
Futhi manje sifundo sami sibitwa ngiletha kubeka licala emabandleni emahlelo alolu suku kanjalo nakulamanengi latimele nekubethela Jesu Kristu kabusha kulolu suku ngiwabeka licala manje ekuseni sibitwa ngokuthi kubeka licala ngifuthi ngifuna ukuthi nje futhi sisebenzisa kakhulu kwangathi bekunjengendlu leligamelo yasenkantolo lapho kwakune futhi eqinisweni lipulpiti nelibandla yindlu yasenkantolo
iBhayibheli
lathi sihlalo sekwehlulela kuthi kufanele kuqale endlini yenkosi futhi lokhu kunjenge sihlalo sebukhosi na nelibandla lebasiti belijaji nabofakazi nakanjalo njalo futhi lenginako namuhla lokungifakazi wami livi laNkulunkulu futhi kubeka kwami licala kumelene nemabandla anamuhla manje angisifaki isono kulokho ngikhuluma lokhu nje ebandleni futhi kutoba setapini manje futhi ngitotama kucetha masinyane ngekushesha lokukhulu lengingakwenda ngisibeka licala lesitukulwane lesi ngekubethelwa kwesibili kwaJesu Kristu futhi manje kwenda lokhu kulomnyaka lesiphila kuwo ngenda lokhu ngifanele ngikhombise bufakazi uma ngifanele ngilethe kubeka licala ufanele ukhombise bufakazi belicala lekweca umthetho lelendiwe nginabo kubabeka licala ngifanele ngethule bufakazi kulifakazela ukuthi lingilo ukuthi lelengikushoko kutokuma embi kwelijaji lelikhulu loku kuthi futhi ngitithatha mine njengemmeli kulokubeka licala loko livi laNkulunkulu lingifakazi wami ngisibeka licala lesitukulwane lesi ngekubethelwa ngifanele ngikhombise futhi ngikukhombisa ukuthi umoya lofanako usethi kwebantu namuhla lowaletha kubethelwa kwekucala futhi benda into lefanako ngifanele ngikwende lokho uma kutoba kubethelwa ukuthi bebabethelile ngifanele ngikhombise kubantu ukuthi simo lesifanako kubantu namhla senda indlo lefanako ngakamoya loko labakwenda ngekwenyama ngaleso sikhathi babethela ngekwenyama Jesu Kristu indodzana yaNkulunkulu futhi manje namuhla ngelivi lelifanako nanga ngamoya loyingcwele lofanako nelivi lelifanako ngifisa ukukhombisa emabandla lapho wona emekhona ukuthi enda into lefanako namuhla neliBhayibheli lathi bayokwenda ukuthi ngifakaze ukuthi ngulolu suku lesiphila kulo bekungeke kwendiwe eminyakeni lembalwa lendlulile ngithi eminyakeni lengamashumi lasihlanu endlulile bekungeke kwentiwe kodwa namuhla kwendeka ngesikhathi lesifanele sibili futhi bekungeke kwentiwe mhlawumbe eminyakeni lelishumi lendlulile kodwa kungentiwa namuhla ngoba sikhathi sesiyaphela sisesikhathini sekugcina futhi ngiyakholwa njengenceku yakhe ukuthi sesithi nje asiwele sisuke kulelive siye kulelinye
Therefore the time for repentance for a nation
Ngakho ke sikhathi sekuphenduka sesive asisekho ngikholwa ukuthi lesive lesi singeke siphenduke ngikholwa ukuthi sesileqile line emkhathini weMusa nekwehlulelo ngikholwa ukuthi siyayenza esilinganisweni nakethu Branham ungakalicali licala lakho uthi ukufakazela kanjani lokho na Loku nje kuthi sinelicala ledono letifanako uNkulunkulu lapho ubhisa umhlaba ngato evenini langaphambi kwekubhubha kwemhlaba ngemandla sinelicala ledono letifanako kuthi wabhubhisa umhlaba eSodoma neGomora futhi manje futhi sinabo bonke bufakazi lobufanako bakamoya bukhona lapha embikwethu bonke bufakazi lobufanako bakamoya batiwa umhlaba wonke lobehlisele phansi ihawu taNkulunkulu ethi kwaletho dukulwane kuthi futhi kwala kwaletha kwehlulelo ngako uma lesitukulwane lesi singakemukeli umusa lofanako lowawenyanywa ngaletho tensuku uNkulunkulu uyoba ngolongenabulungiswa kuba yekela batendlulele ngaphandle kwekwahlulelo Njenga Jack Moore, umngani wami, wake wathi, uma lesive lesi sitendlulela ngaphandle kwesijeziso lesivela kuNkulunkulu, khona-ke nkulunkulu uyobopheleleka kuvusa iSodoma neGomora futhi axolise ngekubashisa. Manje siyathi ukuthi ngakamoya benda into lefanako namuhla, ngoba bayakwenda nabo ngenhloso lefanako nangendlela lefanako naleyo labayenda ekubethelweni kwenkosi nekwenyama.
They're doing it because of jealousy.
Bayakwenda ngenxa yemona, ngenxa yebumphumbuthe bakamoya, kuthi abafuni kubona, bangeke balilalele. Jesu eluhambeni lwakhe lapha emhlabeni wathi, washo kahle Isaya ngani kuthi, ninemehlo kepha niboni, netindlebe kepha animva, niyabona na? Sizathu lesifanako, inhloso lefanako, nemizindlo lefanako, baletha kubethelwa kwaKristu kabusha, kube kusha, njengoba sitongena kuko emva kwesikhashana, ngenxa yethu izathu letifanako nalabatenda ngaleso sikhathi. Bangeke bathola lutho olumelene nalo, abanasibinzi sekutama kuliphonsela Isaya, futhi bayathi ukuthi bufakazi bulapho, futhi bayathi ukuthi libhayibheli lisho njalo, futhi lokunguyonanto kuphela labangayenda kulihlambalata, kunjalo impela. Ngako futhi konke lokhu izathu letifanako, futhi manje etikwaletisekelo leti ngiphonsela insayela isitukulwane lesi ngekubethelwa kwaJesu Kristu, ngekubethela nelicala ngaletingcolile letikhohlakele tebugovu tandla temahlelo, kuthi tibethele inkosi yekuphila lebe yifuna kutethula yona lucobo kubantu. Wena uthi lo muntu lofanako ekucaleni bekakhona livi, nalivi bekanguNkulunkulu, futhi livi wendiwa inyama, futhi wathi bonakalisa, lelivi labonakaliswa enyameni, futhi balahla lenyama ngelicala, futhi bayibulala ngoba livi labonakaliswa. EmaHebheru 13:8 athi Jesu Kristu unguye itolo namhlanje phakathi, solo livi lelifanako, niyabona na? Futhi ngesizathu lesifanako batama kubethela livi. Manje esihlokweni sami ake ngibuyele emuva ethi kwesifundo lengifuna ukusithatha lapho emagama lamane, ake sichaze lapho lidolobha lelingcwele kunawo onke emhlabeni iJerusalema, lapho lidolobha lenkolo kunawo onke emhlabeni, lapho bona bantu labakholwa kunabo bonke emhlabeni emkhosini wenkolo, umkhosi weliphasika, lapho inzawo yetenkolo kunato tonke, lidolobha lenkolo kunawo onke lenkulu kunato tonke tinhlangano, inhloko yako konke kwako, lapho bona bantu labakholwa kunabo bonke emhlabeni wonke bebakadze babuthene bavela kuwo wonke umhlaba, bona babethela kufa lokulihlazo kunako konke lobe kungaba khona, kubulala umuntu lebe kangabulawa ngako angcono bamhlubulata impahla, akalinakanga lihlazo, bona siphambano sinesicephu lavunuliswe sona, kodwa bamhlubulata impahla takhe lihlazo leliwendlula onke, lapho lidolobha lenkolo lelikhulu kunawo onke, bona bantu labakholwa kunabo bonke babethela kufa lokulihlazo kunako konke yena umuntu loligugu kunabo bonke, uma loko kungakeneli kulahla lesitukulwane lesi, lapho inhlangano yenkolo kunato tonke lenkulu kunawo onke emabandla yabuthana ndzawonye endzaweni yinye, bona bantu labakholwa kwendlula tonke tive, labantu labafanele ngabe bangito letikhonti taNkulunkulu, babuthana emkhosini longcwele lomkhulu kunayo yonke lebebanayo kuhlandwa kwe liphasika, ngesikhathi balethwa bavela ebugcilini bangeniswa enkululekweni, futhi lapho kuleso sikhathi bona ngaleso sikhathi bantu labakholwa kunabo bonke emkhosini wenkolo lomkhulu kunayo yonke enzaweni yenkolo lenkulu kunato tonke, babeka ethi kwenkosi yekuphila into lelihlazo kunato tonke lebetingentiwa kuhlubula umuntu nekumlengisa esihlahleni, ngoba uqalekisiwe loyo kwasho umthetho lebe bakhonda ngawo, uqalekisiwe loyo lolenga esihlahleni, futhi wendiwa siqalekiswa ngenxa yethu, bahlubula timpahla takhe bamshaya futhi bamhalatisa yena kanye nje loNkulunkulu wasezulwini, basusa timphahla takhe kuye futhi bambethela esiphambanweni yena lapho bona bambethela ngaphansi kokujeziswa ngekubulawa ngemaRoma kufa lokulihlazo kunako konke namuhla kungeke kube kudutshulwa kufa lokulihlazo kunako konke namuhla kungeke kube kushayiswa imoto ufe ucwiliswe ngemandi ushiswe ngemlilo kodwa kufa lokulihlazo kunako konke namuhla kujeziswa ngekubulawa sive lapho lonke live likulahla khona ngelicala futhi likubide ngekuthi unelicala futhi umhlaba wonke babekatandla tabo ethi kwalendvodza futhi bayibita ngekuthi inelicala kanzi yayingenacala futhi yafa ngaphansi kwekwesitha hayi bangani bakhe hayi imithetho yakhe kodwa ngaphansi kwekubethelwa sitha inkosi yekuphila umuntu loligugu kunabo bonke labake baphila noma labayoke baphile Jesu Kristu yena umuntu loligugu kunabo bonke kugcine engcondweni loko manje njengoba sakha leso sendlalelo lapha namhla ungake ucabange nje endzaweni lenjenge Jerusalem lapho khona iminyaka lengamakhulu langamashumi lamabili nesihlanu noma ngetulu kuthi labantu noma emakhulu eminyaka ngingahle ngelule kancane kuloko ungahle kube bekucishe kube makhulu lasiphohlongo noma la imfica eminyaka noma lokuthide angathi nje ukuthi kanjani ukuthi libanga lelingakanani kusukela esikhatsini Solomon lakha ngaso lithempeli cabangela cishe emakhulu lasiphohlongo eminyaka indwe lefana naleyo futhi bebakathe bambhekile emesiya lotako bebakathe babuthene lapho kutokhonda ngeliphasika ake ukucabange nje manje inhloko yabo bonke bafarisi basadusi nanoma yini lonayo umbuthano munye lomkhulu kutokhonda nkulunkulu indzawo lengcwele kunato tonke iJerusalema lithembeli lenkosi nebantu benkosi bathatha inkosi icobo lwayo futhi bayibethela ngekujeziswa ngekubulawa indvo lenjepho manje lawo magama lamane bona lapho bambethela manje usasolo ukhombisa iBhayibheli nyabona ngemagama nje lamane kodwa iBhayibheli lifinyeta emaciniso alo Manje mina ngifanele ngihambe ngijikeleta ngichaze leli ngikhuluma ngako kodwa iBhayibheli alidzingi ukuchaza lutho liliqiniso lonke nje ngako liBhayibheli alidzingi ukuchaza noma yini alidzingi ukuchaza ngoba liliqiniso lonke nanga emagama lamane eluchungechunge lwalo lelikhulu leliqiniso Ngitoyetama kulichaza futhi kutama kulichaza ngalokucacile ungenda umtapo wetincwadi ayikho kimi indlela lengingachaza ngayo lawo magama lamane kodwa manje ake sithi ngekusitwa nguye lowenda kuthi libhalwe ngitame ukuchaza lawo magama lamane kukwethula ngendlela abantu labatokuqondza ngayo lesinako embi kwethu manje sinekubethelwa kokuqala kubekwe embi kwethu endzaweni lengcwele kunato tonke bantu labakholwa kunabo bonke kufa lokulihlazo kunako konke kumuntu loligugu kunabo bonke oh kungu lokuphambene kakhulu kuyatsabukisa manje ake sithathe kuqala leligama lekuqala lapho ase sikhulume ngalo imizuzu lembalwa ngaphambi kokuthi silethe kubeka licala lito kuhlatiya loku futhi sinikhombise ukuthi bebentani bonake stawu bese siyathola ukuthi kubekwa kwami licala kulungile noma cha lapho iJerusalema indzawo lengcwele kunato tonke lelula ngoba lithembeli lalilapho indzawo lengcwele kunato tonke ngoba lona lithembeli lalilapho nemaJuda lavele emhlabeni wonke abuthana kulendzawo yinye indzawo tekuhlangana tekukhonda kunako konke indzawo lenkulu kunato tonke leyayikhona yekukhonda yayiseJerusalema lithembeli lalilapho Loko kukuthi kubhaliwe bonke bantu bafanele ukukhonda eJerusalema kulungile ngoba kuyindzawo yekukhonda futhi namuhla uyabeva nomunye wabo ufuna ukuthi bona oh sita kulethi ingcunguthela leti letinkulu lapho namahlelo anayo khona bese ke siba nekuvulwa edolobheni lase-Vatican nalokugcotshwa kwabopapa nakanjalo njalo. Bona wonke umuntu uthi sonke sifanele kuya etindzaweni emakhembu ema-Methodist noma ingcunguthela ye-Bible Baptist noma sonke sifanele kuya eRoma uthi khona lapho la kuyindzawo lenkulu babita kwebuKristu. Ekhathi nesikhathi sempi yokugcina nesikhathi iRoma iwa lamasotsha emaJalimane labanengibeno bafana bayati ngalokho lawo masotsha emaJalimane abiyela enhla ayongena edolobheni laseVatican lapho futhi adubula emaAmerica lapho asondzela umnakethu Funky nemnakethu Robertson nalabanengi nemnakethu Bila nalabanengi balabo bazalwane lobeka kuleyompi uyati kuthi niyati kuthini bakhipha imiyalo kuthi bangadubuli kulelo dolobha maAmerica nema lapho futhi naniyinkoyo yokubo kodwa eWest iWestminster Abbey eEngland nanikhona kudubula kahle kuloko kulapho la emaProtestani abuthana khona ngako kwakukahle kudubula etikwaloko kodwa hayi kudubula etikweVatican. Ngoba njengoba mengameli Roosevelt ngayiva inkulumo yakhe ngesikhathi ayisakada ngalobo busuku leyayibitwa fireside talk wathi ngesikhathi iRoma iwa wathi lihlazo lelingakapho ngoba iRoma inhloko yabo bonke uKristu ungake ulicabange nje liProtestant lisho lokho ngako indzawo lenkulu yenkolo yemaKristu yebo wesitoku sitokubeka lokho njengeJerusalema uma ufisa uma ungathanda kwenda lokho ake sibeke lokho eJerusalema inhloko yawo onke lawa lamanye eSanhedrin neyabafarisi neyabasadusi bonke benyukela eJerusalema leyo impela kwakuyinhloko hovisi futhi empilweni yebunhlangano ufanele ukwemukele ukuthi libandla leRoma leyikatolika lingunina wako konke kwako impela linguye futhi kwaqala ePentecost kulapho labafinyelela khona ngesikhathi bahlela manje thine emaProtestani sibothathe labancane nje labaphuma kulelo bandla futhi manje ake sithi kuyoba lapho eVatican namuhla noma lapho eJerusalema njengoba kwakunjalo ngalolo suku ngesikhathi wonke umuntu bekafanele ukuthi eJerusalema utosebenza kukhonda bakwendelani emihleni ya Jesu na bakusholani ukuthi wonke umuntu fanele akhonde eJerusalema na ngoba yinye kuphela indzawo uNkulunkulu la yohlanganyela khona kuyo nemuntu lokho kungaphansi kwengathi yemhlatshelo ngaleso sizathu bebafanele ukuthi eJerusalema uNkulunkulu angeke ahlangane nemuntu noma kuyiphi lenye indzawo ngaphandle nje ngaphansi kwengadi uma ungayivumi ingadi bonake indzawo yakho yekuhlangana naNkulunkulu seyithethwe uNkulunkulu wenda sinqumo sakhe sekucala insimini yase-Eden ukuthi umuntu uyokhuleka kuye kuphela ngaphansi kwengadi lethisekile yemhlatshelo futhi leyo ngiyona ndzawo kuphela uNkulunkulu lahlangana kuyo nemuntu ngaleso sikhathi futhi nguleyo ndzawo kuphela lapho uNkulunkulu ake ahlangana khona nemuntu kuyo futhi nguleyo ndzawo kuphela lahlangana kuyo nemuntu namuhla kungaphansi kwengadi lethisekile yemhlatshelo nabona na angikhathali noma ngabe uyiMethodist iBaptist iPresbyterian uma ningahle nikhohlwe lokwehlukana kwenu iRoma leyikatholika noma ungaba yini futhi utota ngaphansi kwengadi lecithekile uNkulunkulu uyohlangana nathi sobabili lapho kulapho la singakhona khona sonke kuhlangana futhi sihlanganyele etindzaweni letifanayo kodwa nakungenjalo angeke ahlangane nje ngoba uyiMethodist angeke ahlangane nje ngoba ningemaPentecostal uyohlangana nawe ngaphansi kwesimo sinye lokhu kuthi ngaphansi kwengadi lecithekile lapho tono takho sesivunyiwe futhi tacithwa ebukhoneni bakhe bese ke kuba ngengadi futhi ingadi ihlala njalo isembi kwakhe futhi ngako ke ukhona kukubuka kuphela ngaleyo ngadi lecithekile futhi umhlophe njengelicwa uyabona uma sewutivumile tono takho nakungenjalo awukho lapho ungeke uhlanganyele kungaleso sizathu ningathi bona into tendeka emabandleni bavuma ukuthi bayayikholwa ingadi kodwa balahla lona kanye licebo lekuthi bafinyelele engadini livi niyabona na Yinye kuphela indlela uNkulunkulu layo lihlonipha ngayo lelo livi. Angeke ulihloniphe lelo livi. Ufike bese uthi ngiyiRoma leyiKatolika ngifuna ngenkani ukuthi lokhu kwendiwe. Ungeke ukwende. IMethodist, iBaptist noma emaPentecostal ungeke ukwende. Indlela kuphela longakwenda ngayo kungaphansi kwetihawuta uNkulunkulu ngemusa wakhe kuta ngengadi lecithekile yaJesu Kristu. Uthi Nkosi ngibita lesethembiso. Niyabona na. Uthi ke uma impela uphansi kwaleyo ngadi uNkulunkulu ubophelelekile kulelo livi. Kodwa kucala ufanele ube ngaphansi kwaleyo ngadi. Niyakubona manje. Akumangalisi bangakhoni kuyikholwa le mimangaliso. Akumangalisi ningakhoni ukholwa lokungethulu kwemvelo. Akumangalisi bakulahla. Sizathu lesifanako labakulahla ngaso emva lapho. Sizathu lesifanako labakulahla ngaso namuhla. Banelicala mbamba nje impela. Ngoba kuphela ngaphansi kwengadi lecithekile. Futhi labo labayoba nesibindi. Inakethu lothite lomncane lonesibindi. Ngaphansi kokuthi ithoba, uthatha uNkulunkulu evini lakhe. Futhi aphumele lapho, futhi avume tono takhe. Futhi atikhohlwe yonke lemibhedosho netindlu. Futhi eme lapho ngaphansi kwengadi, futhi ayikholwe. Khona ke bafuna kumbita ngelihatsa. Bafuna kumthatha njengoba singakusho. Akusilo ligama lelihle kusetshenziswa epulpit, kodwa kude nikonze unguloyincaba. Empeleni asisido yini sonke tincaba na? Niyabona, lokholwako incaba kulongakholwa, nalongakholwa uyincaba kulokholwako. Ngakho ngibani uyincaba na? Niyabona na? Umlimi uyincaba kusomabhizinisi, somabhizinisi uyincaba kumlimi. Niyabona, ngakho ungubani empeleni? Ngiyanitshela insindziso indzaba yemuntu ngamunye naNkulunkulu. Yedwa umuntu ngamunye sihlola insindziso yethu ngekwesaba nangekuthuthumela. Futhi angitati letinye tisekelo njengabothishela manje ekuseni noma njengemfundisi lovela kuKristu kunekukubeka phansi etikwelivi. Angeke ngikubeke kunoma yini lenye. Manje siyathola lapho ngaleso sikhathi ukuthi kuphela ngaphansi kwengadi uNkulunkulu bekahlangana khona nesikhondi. Ngakho bahlangana eJerusalema. Futhi Kristu uliwundlu laNkulunkulu lelinikethiwe lemhlatshelo. Futhi namhla kunayinye kuphela indzawo uNkulunkulu layohlangana khona nemuntu. Futhi lokho kungaphansi kwengadi yaJesu Kristu. Kunoma nguphi kulahliwe uNkulunkulu angeke akuve. Ungenda tonke tinhlobo temadlingosi nalo lonke luhlobo lwetimfundiso letigcamile futhi ushukume futhi ugcume futhi ube nengadi nemlilo nenthuthu nayo yonke lenye into. Kodwa kuphela nje uma leyo mpilo ingacathaniseki nelivi naNkulunkulu ayikhomba ngalokucacile leyo mpilo, bonake asikho sidzingo sekuyitama ngoba ungaphandle futhi uNkulunkulu angeke aze ahlangane nako kute ngaphansi kwekunakekela kwaleyo ngadi kunjalo. Ngakho niyabona embhalweni neJerusalema libandla linayo isezulwini, iJerusalema yasezulwini lapho uNkulunkulu anguNkulunkulu khona. Futhi namuhla akusiko ngaphansi kwesivumokholo lesidide noma lokudide lesitama kukwenda iJerusalema. Singathanda emaMethodist angathanda manje athanda kwenda inhloko hovisi yamaMethodist eJerusalem. IKatolika ingathanda kwenda iRoma netindzawo letehlukene lapho cine inhloko hovisi yethu. Singathanda kwenda lokho kube kwethu iJerusalem. Kodwa leBhayibheli liyasho ukuthi iJerusalema yethu ivela ngetulu lenginina wabo bonke labakholwayo. Manje futhi Kristu uliwundlu lelinikethwe uNkulunkulu. Caphelani ukuthi kwakufaneleke kanjani manje. Kukhombisa lokho ukuthi iJerusalema yayikhawula nini na? Yayisebenda kwate kwaba ngulelo awa. Ingathi eliwundlu yayilungile kwate kwaba ngulolo suku. Kodwa manje ekubethelweni kuyakhuphuka. Lolu hlelo loludzala seluphelile. Kwase kuba khona lolusha. Futhi liwundlu lalisemhlatshelweni. Liwundlu lemhlatshelo. Lase lisemihlabathini. Bebalahla futhi benda yona kanye lento lapho lebe bafanele bayende. Kunjalo. NkuluNkulunkulu akabusiswe ngekubona lokukhanya loku kwasezulwini lokusimangaliso kulolu suku lokugcina. Ngoba emabandla lenda into lefana konamuhla. Kude kube li-awa leyo nkolo yenhlangano ilahliwe futhi kwafakazeka ukuthi inikela ngelivi laKristu Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke ufika livi nelivi kuphela. Kusuka liwundlu leliphasika lelidzala lendlula futhi Kristu uba liwundlu lethu ngelusuku lwekubethelwa. Futhi ngelusuku lihlelo lelabethela ngalo livi laNkulunkulu. Futhi lemukela sivumo khona esikhundleni selivi. Ngulolo suku la livi lita ekusebenteni khona ngalokugcwele. Loko bekumadute nje. Kaphelani kwesibili kuqala lapho iJerusalema kwesibili bona. Bona bobani emaJuda tikhondi kucabange nje tikhondi icobolwato betibulala yena kanye nje loyo lebetidisho ukuthi tiyamkhonda ungake uyicabange nje into le nje njengemadoda lakhaliphile lebeka abapriest lebeka ceceshiwe lebebakadze aneticu tebudokotela batecishe ba Bona bebadzinga ukuthi baphume esithukulwane lesidzide ngaphambi kokuthi ba noma sive ngaphambi kokuthi bathe babe umpriest bebafanele babe ngemalevi boyise babo bebaba priest bomkhulu babo bebaba priest bokhokho wakhokho 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 omkhulu bebaba priest futhi bebafanele baphile leyo mpilo lehlukaniselwe sibili kute kuthi lokukodwa lokutwi lokuphambene nabo bebagcotshwa ngematshe kude sihawu lebesinikedwa lokungcwele imbela kodwa bungcwele bekutendela bebafanele batiphathe kanjalo kukhombisa buso babo ebandleni labo lingekhathi labo Jesu wathi nigcwele emathambo ebantu abafile ngingakuletha kanjani kubeka licala lapho pho futhi indvodza lekwadiko loko kuthi kuliciniso lelivileli kuthi liliciniso futhi incembetise kulo kukhombisa buso embikwenhlangano letside nginelilungelo lekubabeka licala impela ethi kwelivi laNkulunkulu caphelani bona tikhondi bantu lebebabheke sethembiso bantu lebebasibhekile iminyaka netikhathi futhi angenalutho langalwenda ngaphandle kwekuba nguleyo semina nemenjalo kodwa bebehlukanise livi nekufundzisa kwesemina futhi bebaligejile liciniso lalo
The priest
bona ba priest inkonzo yangalolo suku lapho enhloko hovisi yabo bona inkonzo yangalolo suku yayibulala yena kanye nje loNkulunkulu lona kanye nje liwundlu yena kanye nje loyo lebebadisho ukuthi bebamkhonda bebambulala uthi namuhla ngisibeka licala lesicuku lesi sebafundisi labagcotshiwe kutivumo kholo tabo nemahlelo babethela kubantu yena kanye nje loNkulunkulu labatisho ukuthi bayamthanda futhi bayamkhonda nibabeka licala labafundisi laba egameni lenkosi Jesu ethi kwemfundiso yabo labasho ukuthi tinsuku temimbangaliso solwendlulile nekuthi umbhabhatiso wemandi egameni laJesu Kristu awukeneli futhi awukalungi ngethulu kwanoma ngumaphi alamazi kuthi basuse lokunye bafaka esikhundleni tivumo kholo ngibabeka licala njengalabanelicala nengathi yaJesu Kristu isetandleni tabo ngekubethela kabusha inkosi Jesu kwesibili Babethela Kristu esiveni bathatha kubo into lebe bafanele ngabe babanika yona futhi bafake esikhundleni lenye into endzaweni yalo sivumo kholo selibandla ngenxa yokuthandwa abantu lapho bona labo lebe bafanele kwathi kangcono uma noma ngumuphi umuntu athi kangcono bekufanele kube ngibo bafundisi uma noma ngumuphi umuntu lofanele kwathi kangcono kufanele kube bafundisi balolu suku uma noma ngumuphi umuntu lokufanele athi bo bishopi nabo bishopi labakulu ne bafundisi nabo dokotela betebu uNkulunkulu bebafanele kwathi ngalokwehlukile kepha abathi leni Kuphambana lokungaka pho yini lesinayo embikwethu lapha ngaphandle kwekuphambana batisho ukuthi bakhonda uNkulunkulu futhi babulala inkosi yekuphila bona lapho bambethela futhi lapha bona bayaphindza benda into lefanako ngoba ulivi nguloko langiko ukuboniswa kwelivi kuphela nje futhi nguloko langiko namuhla kuboniswa kwelivi atama kuthola umuntu lotsite kuthi atibonise ngaye
And these people
Futhi labantu laba bagcina libandla likweshile uNkulunkulu. Futhi uma kukhona noma yini lendekako futhi kukhulunywa ngayo ebandleni bakulahla la ngembili basepulpiti. Futhi bathi kubuhatha nje kweshani kuko. Ngekwenda njalo babethela Jesu Kristu nga 1963 futhi banelicala impela nje. Njengalabo bafoe ngalolo suku leyo inkulumo lembi kabi kodwa iliciniso etikwe ngulo impela laba kwendako namuhla futhi etikwa leti nkundla etikwa tinkundla tekubethela Kristu etikwa tinkundla tekuthatha livi futhi lithathwe lisuswe kubantu ngulo impela lebe bakwenda lapho lona kanye nje lelivi inkulunkulu lebe kalibonisa ngendvodzana yakhe lucobo ufakazela kuthi kwakungilo nalowo lebe badisho kuthi bebamthanda Jehova lobe kathi bonakalisile ngemibhalo Wenda kona kanye nje lathi uyokwenda kona kanye lokho uNkulunkulu lathi uyokwenda uthi wakubonisa embi kwabo ngenxa yeluthando lwemacembu elibandla labo netinto letifana naloko balahla inkhosi yekuphila uthi ngilahla lelicembu lelifana konamuhla uthi ngibabeka licala njengalaba nelicala embi kwaNkulunkulu ngelivi laNkulunkulu kuthi benda into lefanako Lesitukulwane lesi sibekwa licala khumbulane emaHebheru 13:8 umuye itolo namhlanje phakathi bambeka kanjani licala na ngenxa yekuthi divumo kholo tabo dathi ngeke timemukele uthi phansi ekhathi enhlitweni yabo bebathi lokwehlukile akazange yini Nikodima esahlukweni sesithathu saJohane longcwele akukhulume kahle na rabbi thine bafarisi bashumayeli bothishela yathi ukuthi wena ungumfundisi lothunywe avela kuNkulunkulu ngoba kude lobe kangenta letindlo lotendako uma uNkulunkulu angekho naye nabona na bakufakaza ebaleni nje ngalenye yemadoda akubo ladumile uthi akhathateka ngenxa yetivumo kholo tabo babethela Kristu uthi namuhla akukho mfundzi longeke akhone kufunda tento tesibili livesi lemashumi lamathathu nesiphohlongo ngalokufanako nje njengoba ngingayifunda nayo yonke ngalokufanako nje njengoba ngingayifunda kodwa ngenxa yetivumo kholo tabo uthi nangenxa yemathikiti abo emahlelo labanawo ekhukhwini labo impawu tesilo labahamba batithwele njengemakhadi ekuhlanganyela uthi bathwele leto tinto bathi bethelela Jesu Kristu kabusha uthi bambethela embikwe bantu bonke uthi bahlambalata yena kanye loNkulunkulu lowethembisa kwenda lokhu bathi lethela kulahla ethi kwesive
there they not the sinner they
manje lapho bona hayi soni bona lokuthi libandla langalolo suku bathola licala kulomuntu lobeka live ngabe kunjalo na bathola licala kulomuntu lobeka live manje bathola licala evini lisebenta ngemuntu niyabona bavele baguqule nje kusuka ngalapha kuye ngalapha lokuthi kukumuntu loku umoya lwengcwele usebenta ngekhathi kukuqinisekisa kwaNkulunkulu bathi kanjani ukuthi beka nguKristu na ngoba imisebenzi yakhe yafakaza ukuthi beka ngubani wathi ngumuphi kini longangilahla ngesono na uma ngingakendi kona kanye nje loko umbhalo lo wathi ngiyokwenda futhi lokukuthi lothite akangitshele lapho ngehluleke khona nzawana thite uma ngingakati ikhombisi tonke tibonakaliso ukuthi ngingumesiya Kuthi nginguye impela lo lenamethenjiswa bathi bona bathi yebo ke sina Mosi sikholwa Mosi wathi kube benikholiwe nguMosi beniyongikholwa nami uma ni Mosi ulubonile lusuku lwami futhi wafisa kuphila kulolu suku Mosi ubone khashane le nebaprofeti futhi naku lapho nikhona niphila edute nako impela kodwa niyalahla wathi nine bazenzisi wathi niyakhona kuhlola kuma kwethibhakabhaka kodwa sibonakaliso sesikhathi anisiconzi Nako ke sibonakaliso sesikhathi. Bamfanisa nani na? Lihatsa indoda lehlanyako. Ya, bathola liphutha kumuntu lobekalivi. Bekalivi Johane Longwele sahluko sekuqala. Siyakufakazela ekuqaleni bekakhona livi. Nalivi bekanankulunkulu. Nalivi waba inyama. Kuthi wakha emkhathini wethu. Beka livi leliphilako laNkulunkulu ngoba bekavakalisa uNkulunkulu ngaye lucobo bekatinikele ngalokuphelele evini laNkulunkulu kwathi kwathi yena nelivi kwaba yinto lefanako futhi ngiloko impela libandla lelifanele libe ngiko namuhla futhi livi laNkulunkulu liyafana ngaba kanjani ingcenye yalelo livi uma uphika empeleni konke kwalona futhi sizathu lokwendelwe sona akusingoba abantu ungaleso sizathu ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wakhuluma nami ngekubita abantu bakhe ngabo Ricky nabo Ricketta kungenxa yalamahlelo latifunela kwawo selithole labo bantu labaphila ngephandle lapho ngendlela labaphila ngayo babethele liqiniso nebantu balibita ngenhlamba futhi balenda inhlamba njalo balibita ngebohatha nalokunjalo futhi bangathi ukuthi bethuka yena kanye lo nkulunkulu laba enkonzweni kuyomkhonda ngako ke ngisibeka licala lesicuku lesi sebafundisi namuhla ngisibeka licala lesitukulwane lesi egameni la Jesu Kristu ngaphansi kweligunya lelivi la uNkulunkulu niyambethela futhi
notice
caphelani unguye itolo namhlanje phakathi livi la uNkulunkulu liqinisekiswa kumuntu cathanisa emakhalvari lamabili nekumangala kwabo kumbulani ngoba bekadenda uNkulunkulu singeke sivume lo muntu abuse etikwethu Kwakungukuphi kumangala lebe bangakuthola emkhandleni ngaloko kusa ngesikhathi babethela Jesu ukuthi yena bekadenda uNkulunkulu benguye uNkulunkulu futhi wephula lesabatha futhi beka ingosi yesabatha bamlahla ngelicala ngenxa yokuthi bekadenda uNkulunkulu awunalungelo lekwenda lokho awunalungelo bapristi bethu labakhulu uma kufika noma yini ifike yendlule kubapristi bethu manje cathanisa lokho neCalvary namuhla Ngesikhathi uNkulunkulu kwamthokothisa kakhulu babe uNkulunkulu umoya kuvusa indodana yakhe uThoko wasibekela Maria ngamoya loyingcwele futhi wadala umtimba lo awungamkhonda futhi ufeze injongo yakhe kuye lo uNkulunkulu beka kuKristu kugcwala kobuNkulunkulu ngekwemtimba kuye abonisa lokho uNkulunkulu beka ngiko kubantu enda li enda umhlaba wonke wathi ukuthi uNkulunkulu bekafuna umuntu ngamunye abe yini indvodzana nendvodzakazi Wathatha umuntu munye wase uyakwenda futhi engxenye ukuthi akazange ajoinane netikhundla tetinhlangano tabo bamlahla futhi bambethela manje cathanisa leyo Calvary nanamuhla ngenxa yekukhetha kwenhlangano ngenxa yekungevani emkhathini wetifundziswa letinkulu letatifanele kulathi livi laNkulunkulu nelicebo ngenxa yaloko uNkulunkulu angathatha licembu lelincane lebantu langasebenta ngabo ndzawana thide futhi athibonise yena lucobo labayo tithoba evini futhi bangeke basho ukuthi akusinjalo bebangeke basho ukuthi akakwendanga ngoba libandla labo lalingufakazi wabo kwakusembi kwabo bebangeke bakuphike bebangeke batiphike tinkulumo takhe ngoba lona kanye nje lelivi lebebathi bebalikholwa lalinguye lobekafakazele ukuthi bekangile ngoba uNkulunkulu wathatha livi lebelifanele kuba ngumesiya wase ulikhombisa ngemuntu futhi bathe bamsusa uyona ndlela kuphela lebebangachubeka ngayo kwakukususa mesiya futhi bakwenta ngobumpumbuthe nekungathi ngekunganaki imfundo yabo bebahlakaniphile bakhaliphile ngekukhuluma kwelive njengoba sichathanisile ngalolo bunye busuku ngesikhathi kukhanya kushaya lo mbusi lomusha loyinjinga buka ukuthi wendani walahla indvodza lehlakaniphile bawula leyo indvodza lehlakaniphile kukhanya kwamshaya wenda ini wakwemukela Wakukhohlwa konke lebekake wakwathi kude athi Kristu lokho kwenta impilo yakhe ilifanele livangeli umlayeto wasebusuku ngelisonto lelendlulile nako ke kona namuhla kushaya mhlawumbe indoda lencane lesuke yahamba yayine lubito laNkulunkulu yeva yaya ekolishi lelidzide futhi yafunda izivumo kholo lesidzide ifanele iphile ngaleso sivumo kholo noma iyekele likhadi layo lenhlanganyelo Uma ikwenda ibekwe libala akekho lomunye futhi lotoba naye ngoba yake yaba kulenye into Kuthi manje ayisekho kuyo. Bathatha ngekuthi kukhona lokuliphutha kuleyo mvoto. Kuthi bangeke babe nayo ebandleni labo. Ibe kanzi libandla kuphela lifuna isibonakaliso sinye. Lokho kuthi uma ikholwa lokho laba kukholwako. Uma inelikhadi, uma iMethodist, uma ilikhadi, iyalenye imhlanganyelo. Noma bakamunye noma wakathi icuthi ntsathu noma kumbe kungaba yini iChurch of God noma ethi ikhundleni yemaPentecostal nato tonke leto tikhundla uma iphethe likhadi babona ukuthi inhloko hovisi ike yayibukisisa futhi yahlola ingqondo yayo futhi bayinika kuhlolwa kwesathu sengqondo futhi babona ukuthi iIQ yayo yayiphakeme ngalokwenele ukuthi yayengakhona ukukhuluma embi kwabo uma ingenjalo abayivumi kunjalo Kodwa niyabona libandla lifanele ukuqaphela sandla senkosi libone noma uNkulunkulu uyinikile yini lugcobo lwayo noma cha nguloko lesifanele sikubuke kodwa namuhla babethela indvodza naNkulunkulu kabusha ibe kanzi indvodza iyakhona ngemusa kaNkulunkulu ibitwe uNkulunkulu uvumela uNkulunkulu athibonise ngayo lemisebenti lengiyendako mine nani ndawo yenda washo qaphelani nje Kuthi sukulule lesiphila kulo bona bathatha bathatha yona kanye le Calvary singakhona manje ekuseni futhi ngiso kanye lesizathu manje bebathi ukuthi lelo kwakuyiqiniso kodwa ngenxa yemona ukhiphi inyumbazana wathi ni Jesu kubona uma ngikhipha amadimoni ngemuno kaNkulunkulu hoke nine ni wakhipha ngabani na ababe ngumehluleli wakho niyabona uma mine ngemuno kaNkulunkulu ngikhipha emadimoni manje njengoba nje nibevile bathi ungakufakazela yini ukuthi ngumuno kaNkulunkulu na ngifuna kubona ngithanda kube benguvile lo mbuto ubudwa yena bebahlakaniphe kakhulu ukuthi bangabuta lokho caphelani ngenxa yokuthi yena bekadenda kaNkulunkulu Kuthi beyanguye uNkulunkulu kuthi angeke sivume abuse etikwethu kodwa manje lento lokukhala lokufanako lokudzala kuyefika futhi lelo bibheli labhalwa umuntu basho njalo asidingi ukuphila ngalolo lelo la uNkulunkulu lelo livi la uNkulunkulu uNkulunkulu uqobo lwakhe Benkuluma nendvodza itolo yathi yebo ke ungahle kube indvodza letsithe leyabhala lelo bibheli ngathi yebo yayikhona ligama lakhe simathi ngekuthi uNkulunkulu Labhalwa eminyakeni lethi ngulungwane letine ngekwehlukana cishe imibhalo emuva kusukela kuJobe kuhambe njalo kude eTestamentini lelisha futhi labhalwa ngemakhulu nemakhulu eminyaka ngekwehlukana futhi labhalwa ngemadoda lehlukene futhi wona angatani etingcenyeni letehlukene delive futhi akukho ngisho nalinye livi lalo leliyolahla lelinye Niphonsela insayeya noma ngubani ukuthi ethe ngaphansi kwengathi yaJesu Kristu futhi abike noma ngusiphi sethembiso ekhathi lapho uNkulunkulu ubophelelekile kulinakekela kodwa bangeke bakwende bayofika bathi oh Nkosi ngifuna kwenda lokuthide ngiphe sipho lesikhulu haleluya Nkosi ludumo kuNkulunkulu ngikholwa ukuthi nginaso haleluya ngeke kuze kusebende ungaletha intumbi yescience yengcondo kodwa ngeke kusebende uNkulunkulu ufanele akubone lokho kuphenduka. uNkulunkulu ufanele akwende lokho. Singasho incumbi ngakulolo hlangothi. Kodwa ngiyethemba niyaconza. Bukani kodwa manje bangeke babe nelivi libuse ethi kwabo. Ngithi ngilona lo wenu akabiyele emuva. Niphaphathiswe kabi. Napaphathiswa ebandleni laseKatolika. Ungubani wena ukuthi usitshele lokho akusimi livi kodwa ngiyakutshela siyakholwa angikhathali ukuthi nikholwa ini kungiloko lokushiwa libhayibheli kodwa asidzingi kuphila ngalokho nini niyakwenda noma nakungenjalo ningaphansi kokwehlulela kwaleli bhayibheli ngoba noma ngubani oyosusa livi linye kulo noma engethe linye kulo lokufanako kuyosuswa cabelo encwadini yokuphila angaba ngumshumayeli lo ngumfundisi noma ngabe ungubani Ufanele ute ngaphansi kwekubusa kwalelivi ngoba linguNkulunkulu libhayibheli lithi linguNkulunkulu singeke sibe nalo libuse etikwethu bathatha izimokolo tabo nemahlelo netabo tindvo tabo letincane letinhle labakholelwa kuto futhi setisethe imikhandu yemuntu futhi wakuthatha esikhundleni selivi laNkulunkulu bendani na bathatha Baraba umbulali esikhundleni sendodzana yaNkulunkulu ngelusuku lekubethela kwekucala uthi namuhla bathatha livi lendoda thide lokungemanga nendlela yokufa uthi bala kuthatha indlela yokuphila livi lankulunkulu ngiyasilahla lesihlukulwane lesi ngisibeka licala evini lenkosi kuthi basephutheni banelicala lekubethela noma kudama kubethela umoya babitha imvuselelo nzawutonke nitoba kanjani emvuselelo uma livi icobo lwalo lingeke lisebenze ngebantu nami ngithanda noma ngubani angiphendulele lokho kungakwenda kanjani uma niphika yona kanye nje le mvuselelo cobo lwayo na wakhuluma kahle ngabo umprofeti Timo tekumesaba nkulunkulu Timo lokungetabo emuva lapho baphika livi lekuphila Timo lokungetabo namuhla baphika ivo lengabalethela imvuselelo ivumo kholo tabo netimo yebo mnumzana bathatha lihlelo netivumo kholo tabo esikhundleni selivi futhi loko kubethela livi lakhe futhi kwente livi lakhe libe lide kubantu Uma babona livi laNkuluNkulu ngekukhanya kakhulu bha futhi nje litibeka kuthi uNkuluNkulu wenda sethembiso kuthi bekatho kwenda lokho kuthi nangu lapha uyakwenda kuthi bakwenda inhlekisa kuthi bakhweshe kuwo kuyinhlamba futhi batama kubethela livi kobulwalo balibethelelani na bangeke balibethele livi njengoba bebangabethela uNkulunkulu bebangawubethela lomthimba lowawuqukethe uNkulunkulu indodana kaNkulunkulu bebangakubethela lokho kodwa bangeke bambethele uNkulunkulu bekafanele ngaleso sikhathi ngenxa yokuba ngumhlatshelo kungenisa emadodana lamanengi lamiselwe ngaphambili ekuphileni lokuphakathi bebafanele bakwente ngaleso sikhathi kodwa bangeke bakwente manje bangeke bakwente ngoba livi icobo lwalo liyohlala njalo Kodwa bona bendani na babumba kanjani na utsinike emshumayele wakha kanjani umsamo wakho lapha kuthi bayambethela ke babethela imithelela yelivangeli kubantu ngetivumo kholo tabo loko kubethelwa kulapho la sive sihlethi khona ekhathi kulethi moshali letinkulu letibitwa ngamabandla emahlelo kuthi badweba lilayini lesivumo kholo Futhi lokho beku livi laNkuluNkulu alikhona kuba nemthelela etikwabo ngoba balahla dona kanye nje letinto Kristu lathi yathi yokwendeka akufiki nje ngekwesivumo kholo sabo kanjalo na Jesu akefikanga ngekufika kwekumconza kwabo ufika ngendlela uNkulunkulu lamthuma ngayo futhi ufika nelivi ngo akumangalisi athi beka kufihlile emehlweni alabahlanganiphile nalabanekuconza futhi wakwembulela tinswane letiyofunza niyaconza na oh babethele imithelela yelivi nginencunjana yemibhalo lapha ngingahle nje ngicaphune lemibili noma lemithathu yayo bayalibethela wena uthi balibethela kanjani livi na ngesikhathi Jesu asho ukuthi unguye idolo nanamhla naphakathi emaHebheru 13:8 bona bathi ngaleyo ndlela nje unguye nabona na kulungile uthi Jesu washo umyalo wakhe wekugcina ebandleni hambani niye emhlabeni wonke Marko 16 hambani niye emhlabeni wonke uthi mshumayele livangeli letibonakaliso leti kuyobalandzela labakholwako emhlabeni wonke kuko konke lokudaliwe uthi lisangakefiki ngisho nasehafini noko uthi kunetigitsi letifako wonke mnyaka letingalati letingakaze tive ngisho ligama la Jesu ngako kuseyimiyalo lejwayelekile nje usengumyalo waNkulunkulu wonke umhlaba futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe loyo lokholwako apapathise utawusinziswa loyo longakholwa utawulahla naleti bonakaliso tiyobalandzela labakholwako ngeligama lami bayokhipha amadimoni bashumayele ngetilimi letinsha uma baphatha tinyoka noma banathe lokubulalako angeke kwabana ngodi uma babeka tandla tabo ulabagulako basinze Futhi bathi lokho kwakukwaleso situkulwane futhi bawenda lide umyalo waNkulunkulu kuloko futhi babethela umsebenzi welivi kubantu Amen Petro wathi ngelusuku lwePentecost letikhiya kuwo umbuso kuthi Jesu bekasanda nje kumnika noma yindo yisho lapha ngiyokusho etulu laphaya kuthi ngelusuku lwePentecost babuta kuthi bende njani kude bembukele moya loyingcwele kuthi bebamjabulela kakhulu babukela labanye benda lokhu lebe bangakubita ngebulima bayenza futhi bagcuma futhi bawa futhi benda kwangathi bebathakiwe futhi bona bathi labantu laba bagcwele iwayini lelisha kodwa kwakukhona indoda leyasukuma ligama layo lingupetro lobekanetikhiya kuwo umbuso futhi wathi laba abakatsakwa lento 2 njengoba nicabanga lokhu kusengakabi ngisho nali awa lesithathu lemini kodwa lokhu kungiko lolokwakhulunywa ngako ngiyabona kubuyela emva ngo evini futhi kukhombisa ukuthi umoya usengilo livi nelivi lisenguye umoya livi lankulunkulu kuyofika njengoba wakhulunywa ngumprofeti Joel Joel 2:38 futhi kuyofezeka etinsukwini tekugcina kusho nkulunkulu ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama. Lalelani lowo mprofeti eme lapho mbukeni angesabi eme lapho ethi kwaleso sithuku futhi abalahla ababeka licala. Wathi lona ngumbhalo loku kungiko lolokwakhulunywa ngemprofeti ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama emadodzana enu nemadodzakati ayoprofeta ethi kwetingceku letibasithi bami netincekukati ngiyothulula umoya wami futhi ngiyobonakalisa tibonakaliso emazulwini netulu nasemhlabeni umlilo netinsika tenthuthu nemhamuko ngikufakazela ngelivi kuthi kwakulivi kuthi bahleka futhi bakwenta inhlekisa kuthi baya ekwahlulelweni ngelidolobha lashiswa kuthi badla umntwana walomunye nalomunye kuthi namuhla babantu labahlakathekile umhlaba wonke jikelele kukhombisa ukuthi moya loyingcwele usasolo alivi lankulunkulu kuletha lelivi kulento aliphile. Jesu Kristu bekangumuntu indoda nkulunkulu haleluya beka kubonakaliswa kwaNkulunkulu beka uNkulunkulu esimeni semtimba kubonisa livi laNkulunkulu lalowo mnyaka kwenda lowo mnyaka ubone sethembiso saNkulunkulu salowo mnyaka namoya longwele uyinto lefanako namuhla ungumoya waNkulunkulu ethi kwelivi lelibhaliwe atama kuthola lothithe kuthi atibonise yena lucobo kulomnyaka kufakazela kuthi unguye itolo namhla naphakathi Yohane longwele 14:12 lemisebenti lengiyentako mine kanjalo nani Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi niyabona zonke isikhathi utama kuthola indlela yakhe kuthi atibonise kuthi abakhonanga kukwenda bantu bacabanga kakhulu ngemahlelo abo idleke tabo letincane lebebanato nakanjalo njalo lebethibitwa ngemabandla abo ngako bebangeke bakulalele kanjalo bayakwenda nanamuhla into lefanako babethela kabusha. Petro ngelusuku lwePentecost wathi nini madoda lenihlala eJerusalema eJudiya lalelani emavi ami laba abakatsakwa uma nitokuma nithule ngitonikhombisa ukuthi kuyini futhi uyachubeka futhi uyabachazela lapho inhliziyo yabo ihlabeka nabeva lokhu bathi singenda njani kute sinziswe na ngenda njani kute semukele lokhu senelisekile kuthi livi lakho liliciniso. Wathi phendukani ngulona lo wenu aphaphatiswe egameni laJesu Kristu kuwe kuthethelelwa kwetono tenu bona niyokwemukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba lokhu kungekwenu nekwebantwana benu labo lokhashane ngisho nabo bonke labo inkosi uNkulunkulu wethu leyo babita ngulokhu lokufuneka bakwende phendukani futhi nibhaphatiswe egameni laJesu Kristu. Futhi namuhla libandla laseRoma leKatolika lathi thathela uyise indodzana moya longcwele kuthatha leyo ndzawo esikhundleni saloko sidlo senkosi khipha lulimi lakho bese uthatha singwa iwafer bese umkristu unatha liwayini futhi nimunye ndzawonye le sidlo senkosi esikhundleni sekuthi kube ngumoya longcwele kubitwa nge-Eucharist lengcwele. Futhi uyise indodzana moya longcwele umbhaphathiswa tikuthi nzathu kube kungakhulunywa ngisho nekukhulunywa ngako eBhayibhelini ligama leyise indodzana moya longcwele yinkosi Jesu Kristu. Futhi uma ukhombisa lokho kulesithukulwane lesingathi phathi kahle njengoba Petro athi disinziseni kulesithukulwane lesingathi phathi kahle uma ubakhombisa lona bendani na balenda inhlekisa futhi bathi libandla lethu alilifundzisi ngaleyo ndlela bonake unelicala unelicala lekubethelwa kwaJesu Kristu nekususa emandla kuNkulunkulu kubantu ubethela lona kanye nje lelivi kubo futhi utilahla wena nelibandla lakho ubaholela elugibeni lokufa. Njengoba ngishito ngalo mfundisi ngelisonto lelendlulile kwakungumartin Luther King endasi lapho nalabo bantu labaligugu abaholela khona ngco elugibeni lwekufa. Oh uma nje lothithe beyangakhuluma naleyo ndvotsa ngifisa kwangathi bengingakhona Ngenxa nje siphakamiso lesincane sekuvukela sikolo niyabona noma lokunye mehluko muni na ongosi yami uma abantu bangenayo inhlitiyo leyenele ukuthi ihlanganisa nemuntu ngenxa yelibala lakhe balahliwe futhi bafile noma kanjani sive sibanika lilungelo ningalwisani nako ningalokothi kubeke umuntu lothite uthite wonke longum-Irish noma lothite wonke longumjalimane noma lomunye lothite bebafanele batehlukanise na Loko bekungeke kuze wakhathathe emaKristu bekayovela athi qhubekele ukuthi leyo ndoda ingumKristu nje njengemfundisi beyingakafanele kuholela abantu ukuthi bavukele lokho but obangela tigitsi ukuthi tife utocala lomunye umbhejazane kulihlazo kwenda lokho into lefanako yendeka khona lapha lento lefanako nje ngqo futhi kunjalo niyabona na labantu bekuyoba njani kube kuphela bebabuke eqinisweni futhi babona ukuthi liqiniso liyini libandla lethu alikukholwa lokho sinalenye indlela letside yebo ke akusiyo indlela lengiyo akusiyo leyonto wathi phendukani futhi nibhaphathiswe egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwedono manje bangeke bakwende Oh, pho-ke, benda njani. Manje, leyo yinto yinye nje. Ethi kwalethi ngemakhulu. Itawufika kuko mhlawumbe. Ngalokhu kukhulu kusheshisa. Manje, kubethelwa kwesibili-ke. Uma umuntu emukela uyise indodana namoya longcwele, sivumo kholo esikhundleni selivi, ticu esikhundleni seligama, wendani kubantu na? Ubethela imithelela yelivi kubantu. Uma asho ukuthi Marko welishumi nesithupha, bekangiwaleso sidukulwane nje. Futhi uNkulunkulu washo cobo lwakhe khona lapho, Yesu akhuluma nabo wathi, hambani niye ezweni lonke. Futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe. Loyo lokholwako, futhi abhaphathiswe uyosinziswa. Loyo longakholwa utawulahlwa. Nale tibonakaliso tiyoba landzela. Kude kuyofika aphi na? Sonke sive, sonke zimokholo, lonke lulwimi, sonke sive, wonke umuntu, livangeli lelifanako. Nale tibonakaliso leti tiyoba landzela labo labakholwako.
And when a man tries to cut that out of the Bible, he crucifies the
Uthi uma umuntu atama kusika lokho akukhiphe eBhayibhelini ubethela imithelela yelivangeli kulelo bandla. Ngakho nginibeka licala egameni laJesu Kristu. Ninelicala lekubulala inkhosi.
The church hated him.
Libandla lamtonza ngani? Bekanguye impela uNkulunkulu wabo. Bamtonza futhi bamphika ukuthi ungumesiya wabo. Ngamnumzane. Bebangamfuni mesiya lonjalo njengalokho futhi namuhla libandla lenda into lefanako liphika livi abalifuni kuphambene nalokho labafundiswe kukukholwa netivumo kholo tabo nelivi lingumesiya niyakukholwa lokho na yebo ke kubonisa kwelivi kuyini ke kubonisa mesiya lo ngumoya longcwele emkhathini wethu utibonisa yena utama kona noma kuphi lapho angathola khona Sibane angabuka ngaso leso lesingakafuswa indlutu yethi ivumo kholo netindlu anganiketha kukhanya ekhathi khumbulani tavuka takhanyisa tibane tathu futhi tawasha boshimela kodwa sekwephutheke kakhulu ngakho uma umuntu abona lamaluthela ipresbyterian amamethodist atama kungena kuleti insuku te kugcina kwemukela moya longcwele ngani uyathi abamtholi Yebo ke bangathi bakhulume ngetilini uthi bagcume baye phansi nasetulu kodwa acaphela ukuthi kwentekani bona ngekwelucobo kusibonakaliso sesikhathi ukuthi sekuphelile ngalo lesi sekugcinene impela noma ngasiphi isikhathi libandla lingayiva insayeya ukuthi wothe ukhuphukele etulu amen Impela nje kuhlelwe ngabononini umoya loyingcwele lapha enta Jesu Kristu aba ngilokuphathekako ngalabo langasebenta ngabo atifakazela ehla athwebula sithombe sakhe asikhombisa wenda isayensi isithwebule ikhulume ngaso nako konke lokunye afakazela kona kanye nje loko lathi uyokwenda Enda tona kanye nje letindlo lathi uyodenda ngekwembhalo manje akusizo sivumo kholo lesithithe noma umqondo losetshenzwe ngumuntu lothithe inkumbi yengadi umlilo nenthuthu netindlo kodwa bufakazi bamesiya bembhalo unalokunenge kulingisela nebalingisi nalokunjalo kodwa loko kwenda kuphela livi sibili likhanye bha kunjalo lende sine bantu lesiba kamoya lesingakhona kwehlukanisa emkhatsini walokungiko nalokungesiko niyabona na
uyamphika baphika mesiya wabo sasingamfuni futhi into lefanako bayayenda namuhla yebo kube bengidzingeke ngehlele lapho futhi ngende njengaleso sicuku angelifuni inhlobo kulungile khona ke awunalo inhlobo ngiloko kuphela niyabona na kuyafana manje naloko nje wakhonjwa ngaloku cacile kepha bebangamfuni bamtonza kwakungani na Sibite bafundisi babo ngesicuku setinyoka wathi nine sicuku setindvonga letipendwe etabamhlophe anisilutho kodwa indzawo emathuna lingaphandle lenu lipholishwe ngetingubo nabo khololo lababhekiswe emuva futhi lingekhathi lingemathambo emuntu lofile bekangcengi lutho munye umgalile lomncanyana indvodzana yembati kodwa bekangcengi lutho wabatshela Ningacabangi Johane wathi umendluleli wakhe wathi ungilomunye lobekangancene wathi nineti lapha nisho ukuthi namthola kanjani Abraham angibabe wethu uNkulunkulu angakhona kuvusela Abraham bantwana kulamatshe lawa yebo mnumzane lizembe libekiwe empanzeni yesihlahla futhi sonke sihlahla lesingatheli sithelo siyajutshwa siphonswe emlilweni yebo mnumzane uNkulunkulu ulukhuni ucinile futhi akathambi ngelivi lakhe yebo mnumzane
notice jesus proven by the scripture do you hear me
caphelani jesu afakazelwe ngumbhalo niyangiva na jesu wakhonjwa uNkulunkulu ngemibhalo ukuthi bekangumesiya ngabe lokho kunjalo na Sitofika ekubekeni icala kwaPetro emizuzwini lembalo futhi nitothola ukuthi kwakungilo noma cha wakhonjwa ngalokucace sibili ukuthi bekangunkulunkulu abonakaliswe kumuntu lobitwa ngendodzana yaNkulunkulu kunjalo naloko nje bekakhonjwa ngalokufanele ukuthi wacinisekisa livile lethenjisiwe ukuthi bekangumesiya Mose wathi lo Mesiya uma efika uyoba ngumprofeti futhi tonke letinto leti uyokwendela lo wesifazane lomncane lone eme emthonjeni naso sonke leso simo lesingcolile lebekangiso kwakufanekisani loko na futhi uNkulunkulu kulethi isuku leti tekugcina bekayodonsa akhiphe labacoshiwe khumbulani itola ebusuku emshadweni noma ngalesinye sikhathi ngashumayela lapha esidlweni sakusihlwa semshado bathi basho kanjani ngendela idzili lelikhulu nalokunjalo futhi onke lamadoda ngiwamemile futhi ngilona loyo watilandulela angeke ngikhone ukukwenda ngoba ngutokonakalisa athi ivumo kholothethe ngeke ngide ngoba ngineyami ngithethe umfati angeke angivumele ngide he ngishadene libandla endasi lapha make wami bekayimethodist noma ibaptist noma likatolika noma iprote ngingeke nje ngikumele lokho Wathi futhi ungeke wetha yini futhi ungeke uve ukudla kwangusihla kwami kodwa phumela lapho uphocelele ingwadla letingwababane netitsako futhi nanoma yini lekhona bangenise futhi ngito bacondzisa sengende kudla kwangusihla kwami netami iminyo tami itafula lami selidekiwe futhi ukhona lotoba lapho abakethi bekasola lawo majuda uthi ninganamhla ke ngisonza kupresbyterian ngingeke ngimethodist luthela ngiwakamunye ngiwakambili ngingulokhu ngingeke ngikhone nako lapho khona ungeke ukhone kuba lapho ke nguloko kanye nje lakusho kulungile loqinisekiswe ngalokufanele mesiya loqinisekiswe ngalokufanele livi lelethenjisiwe uNkulunkulu lowethembisa livi ukuthi nguloku mesiya layoba ngiwo nangu efika futhi wema impela wathi kubo manje ngehluleke kuphi na uma ningeke ningikholwe njengemuntu kholwani lemisebenzi lengiyendawo ngoba idindo letisho ukuthi ngingubani ngiyo leshoko ukuthi ngingumesiya Anifuni kungikholwa ngoba nicabanga ngaJosepha lapha ya futhi ngatalwa lapha ya kuloyo guqa lomncane nababe wami longangitali lapha ungumbathi endasi lapho futhi nini uma efika eGalile lapho bona futhi bekathokwenda wathi hey ngubani lo mfo ngubani lona yebo ke lo muntu akusuye lowo kanti boJose nabo bonke abasibo yini bobhuti wakhe lapha bosisi wakhe abekho nathi yini unina wakhe Akathi wangu Maria nababe wakhe akathi wangu Josepha na kuphi nimtholephi umfolo njalo na kwavela kusiphi yena sikolo akana khadi lenhlanganyelo yena akana tingwazi lethimchaza beka kuphi lo mfolo njalo ukuthethephi lokhu empeleni neli bhayibheli lathi wakhubeka Wathi imisebenzi eminingi nemikhulu akayendanga futhi wavele wafulathela futhi wasuka kubo wahamba. Wathi umprofeti akathelelwa ngaphandle kuphela uma asekhathi kwendlu yakabo. Niyabona evenda kubo caphela noma evenda kubo nango lapho akhona angulocinisekiswe ngalokufanele. Mesiya akazange atincome wathi ngingeke ngente lutho ngaphandle kwaloko lengibona babe akwena futhi wabaphonsela insayeya kuthi babute uma lo kwakungumesiya. Kuthi buka lo wesifazane lomncane lo bekadume kabi kwakuconza yena bengafundwanga imfundziso ibane sasinga ngekwesimilo bekamubi vele akekho longakuvumela lokho. Imithetho yankulunkulu iyakulahla lokho ngekwesimilo bekamubi kodwa niyabona nkulunkulu akakwehluleli ngekwakho ngaloko longiko uyakujabulela akakwehluleli ngekuthi umkhulu kangakanani noma umncane kanganani wehlulela inhliziyo yakho loko lofuna kuba ngiko futhi bengafuni lutho laleyo ndlu futhi ngesikhathi loku kumanyada embi kwakhe nguloko lebekakufuna akunandzaba ukuthi bekanjani ngaleso sikhathi bekakulungele kuda. Niyabona na uNkulunkulu wehlulela inhliziyo umuntu wehlulela kubonakala kwelingaphandle. uNkulunkulu ubuka enhlitiyweni akunandzaba ukuthi bekayini loko kukhanya kwamanyata futhi loko kwatshetsa konke wawubamba ingcikithi yakuphila lokuphakathe. Oh he ucebe kakhulu kanjani loku kimi. Niyabona kubona nekwathi ukuthi kuliciniso ngitokuma ngaloku ngitovumela uNkulunkulu wasezulwini uyovuka neliphimbo lami liyoba kusicopha mavi semagnethi lesikhathi lesikhulu sankulunkulu ngaleya futhi iyosilahla lesitukulwane lesi ngelusuku lokugcina ngoba likusicopha mavi semagnethi ngaleso sikhathi liyoba setapini yaphakathi ngaleso sikhathi kunjalo lilahle lesitukulwane lesi sebashumayeli lonesimo sekumesaba uNkulunkulu futhi baphika emandla elivi nekubonakaliswa kwalo uma likhonjwa ngalokufanele ukuthi usenguye Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi. Ngibabeka licala ngelivi laNkulunkulu ngitomele ngingene kulesinye sethembiso ngekushesha ngoba sinemizuzu lethi ayibe lishumi nesihlanu kuphela. Lapho bona ini eCalvary futhi bona bambethela yena kwesithathu bambethela ngekungamconzi livi laNkulunkulu lelethenjisiwe lendiwe labonakaliswa ukuthi bambethelelani lowo muntu na. Ungake ucabange nje ake ngibuyele emuva umsuzu bebangambethelelani bantu umuntu lonjalo na njengoba Maria njengoba ngake ngafunza incwadi ngalesinye isikhathi lebidwa ngokuthi inkosana yendlu yaDavide yabhalwa nguIngraham, Dr. Ingraham. Incwadi lemangalisayo ingumdlalo lofanele ukuba liciniso ingxenye ngencwadi lelibhuku lenzala lengakashicilelwa yathathwa kuwesifazane lobekathiwa nguAdina kuthi kwakhe waya ngale ePalestine avela endaseGibhithe aya eCairo. Ngikholwa ukuthi kwakulapho kuyocedzela imfundo yakhe kuthi bekalapho ngesikhathi saKristu kuthi bekafanele kubhalela uyise amphendvule. Bekungaba kuhle uma bewungayithatha uyifunze yona yinhle kabi inkosana yendlu yaDavide indvodza lefanako leyabhala insika yemlilo futhi kuloko sisildimile wathatha imiyalo lelishumi. Manje sithola ukuthi kule ncwadi loAdina wabhala waphendvula kuthi wathi ngelusuku lokubethela kuthi Maria Magdalene kulowo lebekakhiphe kuye emadimoni lasikhombisa waphuma wagijima endlu kwesicuku wathi yini la endile kuphela kuphilisa labagulako kuthi watama kukhulula labo lebebasemajele. Yini la endile ngaphandle kwebuhle na? Asenibuhle kuthi le ndoda yamshanga emphama lo wesifazane wayofumbeka ngale kweligceke cishe futhi yathi ungakholwa nguleso siphukuphuku sewesifazane embikwe baphristi bakho. Nako lapho khona niyabona na bekendeni na akendanga lutho bambethelelani pho kungani ngoba abamconzanga ukuthi bekangubani nguleyo nto lefanako namuhla bashumayele nebantu balolu tinsuku nebafundisi bethu besimanje sebafunde bantu timfundziso ukuthi bakholwe ukuthi loku buthakathi noma develi noma kufunda ingcondo noma lichinga lekukhohlisa lelizide noma luhlobo loludzide lelichinga bantu baze bangabe basathi ukuthi kungucinisekiswa kwelivi laNkulunkulu lalolu suku kuthi bonakaliso lelusuku lwekugcina. emabandla uma ungesuye wenhlangano yabo bayothi ah yebo ke loko yinto yekwentiwa nje loko ku loko lichinga lekukhohlisa yebo ke buka endasi lapha kusibanibani nasibanibani kodwa ake uthi kanye abafakazele ukuthi lento sibili lichinga lekukhohlisa ake uthi kanye abafakazele ukuthi iliphutha bangeke bakwende akukaze kwatiwe kuliphutha futhi akuyuze kwabangilo ngoba kunguNkulunkulu nebona na kodwa bathanda ukukhomba bacabanga oh yebo ke uma kwakuyindoda letsithe leneligama lelikhulu ngoba liqembu lelincane sicukule sincane lesiluhlobo lolucoshiwe yebo ke samchosha lo muntu ebandleni lethu niyabona na bona bebavamise ukuthi ecenjini lethu niyabona kodwa bawela naloko futhi bawela naloko futhi manje niyabona baphelela yebo ke buka ukuthi kuyini ngubani angikhathali kungahle kube bebasho into lefanako ngaPetro, Jakobe naJohane indoda lengakafundi nalengathi lutho nje basho njalo kodwa bacaphela ukuthi kukhona lokwakwentekile kusukela kuleso sikhathi bebakade banaJesu nguloko lokwenta umehluko niyabona na bakwenta ngoba bebangamadi ukuthi bekangubani bebangadi ukuthi uqinisekiswa kwelivi laNkulunkulu kwakungakemi lapho ngalolo suku manje kwema ngalelinye lilanga ukuthi loko kwakulungile kwema ngalelinye lilanga kugcina nje leyo mithetho netinto kodwa imithetho lefanako lo wawukhona lebeka ugcina wabakhomba esikhathini ukuthi uyawuthi uma sekefika futhi abe ngulo muntu lebeka fanele kuba nguye bebanale ingcenye lena kodwa abatange bayithathe lelenye ingcenye futhi leyo into lefanako labayendako manje banelibandla futhi bayakholwa uJesu Kristu futhi bathi bayangwenda netinto kodwa bayaliphika liawa lesiphila kulo kusaletha sona lesaga lesidzala futhi umuntu uhlala njalo adumisa uNkulunkulu ngaloko lakwendile abuka embili kuloko lebekayokwenda futhi noma lato kwenda futhi anganaki loko lakwendako futhi alahlwe ngiko niyabonana bacabanga uNkulunkulu uyamangalisa yena mkhulu kanjani pho loko latokwenda utofika futhi kube neluhlwitho ngalelinye lilanga futhi siye ekhaya futhi baphika tona kanye tibonakaliso netimanga kona lapha ngesikhathi umbhalo losho ngaso ukuthi utobe akwenda bageja yonke into uma impumbuthe ihola impumbuthe Yesu wathi donke tiyowela emgodzini kulekani nje kuNkulunkulu ukuthi avule emehlo ethu kulolu tinsuku tekugcina kulungile manje lokufanako benta lokufanako namuhla baphika futhi babethela uNkulunkulu lofanako namuhla ngekungamadi lokufanako ngekumphika futhi benta ngekuphika into labatendako namuhla abambetheli Kristu futhi impela kodwa bahlambalata moya longcwele futhi ngekukwenda bayambethela bamhlambalata kanjani moya longcwele na kanjani na bamhlambalata kanjani lapho emuva lapho na ngani bebangeke bakhone kumhlambalata ngaleso sikhathi bekasangakafiki ngaleso sikhathi babita Jesu ngaBelzebuli bambita ngaBelzebuli ngoba bekakhona kwathi timfihlo tetinhlitiyo tabo netindvo bathi lona ngudeveli ngalama emagama ungumbhuli ukwenta kanjalo ke yena lokho kungekubhula akasilutho kuphela ungudeveli niyabona bebakadze bangenamprofeti eminyakeni lengamakhulu lamane futhi bese bakwejwayele niyabona na bebanemithetho yabo nje bathi lona nguBelzebuli futhi Jesu wathi ngitonithethelela ngalokho kodwa uma moya longcwele sekefikile niyabona manje nakhuluma livi linye lelimelene naye futhi angeke nithethelele lona kumbulani Yoba njalo futhi kungeke nakancane akukho muza uma uhlambalaka futhi ubite moya waNkulunkulu livi laNkulunkulu lelicinisekiswa umoya niyabona livi lisho njalo umoya uyalicinisekisa bese nubita ngendlela lengcolile senecela yini emkhathini womusa nekwesibili futhi angeke kuze kuthethelele Kungaleso sizathu ngisibeka licala lesithukulwane lesi ngelicala lekubethela lihlambalata indodana yaNkulunkulu lebonakalisiwe njengoba kwethenjiswa ngibo bonke baprofeti naKristu qobo lwakhe kuthi kube setinsuku intekugcina njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa emihleni yaseSodoma kuhlambalata lokuthi babethela kubantu indodana yaNkulunkulu kabusha livi lakhe Lelingwe lelicinisekisiwe livilinye lelimelene nalo angeke lithethelelwe
manje utokwenda njani pho utomela ini na balahliwe balinde nje kuphela li hour lelilaka laNkuluNkulu ukuthi luthululwe bayobavuthuta bathanda imfundiso yemahlelo lentiwe ngumuntu nemibhedesho kangcono kunaloko labakwentako ngelive laNkuluNkulu leli ngulelicinisekisiwe lesitukulwane lesi sebantu oh ngifisa nje kwangathi benginesikhathi lesithe saloko niyabona na
This generation of people, this generation.
Lesitukulwane lesi sebantu, lesitukulwane lesi senqaba sambulo saNkuluNkulu. Kodwa sihamba lapho abapostoli banyathele khona. Kunjalo. NkuluNkulu usho njalo. Yebo ke labanye basho lokho nabo. NkuluNkulu uyalicinisekisa. Yesu wathi uma lemisebenzi ingakhulumi ngami, khona ke qhubekani nje uthi nithi ngitisholo mina. Kodwa uma lemisebenzi ukhuluma Ungcono nikholwe le misebenzi niyabona ngoba sengilo li hour wathi niyathi ukuthi kusasa lilanga litobalela noma litobe likhuphubele ngesibhakabhaka sibovu futhi liyaguqubala kusasa litobe lilise wathi niyakwathi kuma kwethi bhakabhaka kodwa tibonakaliso tesikhathi anathi lutho ngato kube beni mathi nkulunkulu beniyolwathi lusuku lwami Base bathi utethwesa kakhulu wena utenda nkulunkulu uthi bambeka esiphambanweni uthi moya longcwele namuhla akasuye umuntu wesithathu unkulunkulu uqobo lwakhe abonakaliswa enyameni yemuntu ngengathi ya Jesu Kristu ungcwelisa impilo kude atibonise kuyo uqobo lwakhe uthi babethela lelo livi lelifanako lelentiwe labonakaliswa niyaqonza na Kubethelwa kaKristu namuhla bantu labayophika leqinisekisiwe nalebonakalisiwe indvodzana yaNkuluNkulu emkhathini webantu ngetakhe takhe tindlo lathi siyokwenteka kulolu suku ngelivi lakhe niyabona na manje kuqinisekiswa lokufanako kuyomele kufane uma ayindvodzana yaNkuluNkulu lefanako ngoba washo kuJohane longcwele 14:12 manje kuthi ngemisebenzi lengiyendako mina nani ndawo yenda EmaHebheru 13:8 uye idolo namhlanje phakathi uma nihlala kimi Johane 15 uma nihlala kimi nemavi ami ahlala kimi celani nje lenikuthandzako futhi nitawuphiwa kona yebo mnumzane khumbulani bebabantu labakholwa ko impela nalabenda lokho bebangesibo nje bangephandle bebabantu labakholwa ko bangalolosuku futhi ngulokho lokwendako namuhla bantu labakholwa ko kubethelwa lokufanako indlo lefanako namuhla ngekushesha lapho bona bambethela ngaleso sikhathi impela khona ke bebalahla livi laNkuluNkulu lelendiwe labonakala bemukela tivumo kolotabo esikhundleni selivi
Is that what they're doing today?
Ngabe ngiloko labakwentako namhlanje ngikombamba benda lokufanako namuhla beka livi futhi balahla livi lelo liphuzu linye lengingafuni niligeje niyabona ngifuna ningaligeje beka livi ngesikhathi bamlahla balahla livi futhi ngesikhathi bamlahla ekugcineni bambethela futhi ngiloko labakwendile namuhla balahla livi laNkuluNkulu futhi bemukela tivumo kolotabo futhi ubethele ngaloku sobala embikweni ibandla labo kusebenta kwamoya loyingcwele futhi banelicala futhi ngibabeka licala egameni laJesu Kristu iminyaka lelishumi nesihlanu ngimbonile ahamba evenlonge futhi basasolo babambe tivumo kolotabo banelicala bathatha livi lebe liyoletha libandla onke emabandlani ndawonye futhi lenta kuhlangana lokukhulukati kwebuzalwane emkhathini wemapentekostali nabo bonke labanye babo esikhundleni sekwenta kanjalo bayalala futhi balale lendiwa inhlekisa futhi libitwa ngako konke manje futhi manje ngemfelandza wonye kwelibandla ngelicebo laDeveli batama kungena bese bathi manje sidokuta sithenge emafutha balahliwe futhi ba mane licala lekubethela Jesu Kristu ukuthatha ngemibandzela yaNkuluNkulu noma ke nakungenjalo imibandzela yakho ingeke isebende niyabona na Balahla livi laNkuluNkulu lelendiwe labonakala ngenxa yetivumo kolotabo futhi benda lokufanako namuhla beka livi Johane longcwele 1 emaHebheru 13:8 athi unguye idolo namhlanje phakathi manje sebambethela kabusha Benathi yini ukuthi iBhayibheli lathi besingakwenda lokho na? Bangakhi labatothanda ukufunda kancanyana ninganginika yini leminye imizuzu lelishumi nesihlanu yawo na? Kulungile, asesivule manje umzuzu nje kubethelwa kabusha. Asiye ngale kumaHebheru sahluko sesithupha futhi sifunde kancanyana nje emaHebheru esithupha futhi sibone uma sibethela indodana yankulunkulu kabusha, sibone uma kungendiwa. Wena uthi ungeke umbethele kwesibili. Sitothola ukuthi singakwenda yini noma cha. Livi laNkulunkulu liqinisile. Ngabe kunjalo na? EmaHebheru 6:1. Ngakho ke asendlule emgomeni wemfundiso yokuqala ngaKristu. Asiqhubekele ekupheleleni. Kungabi sekubekweni kwesisekelo sekuphenduka nemisebenti lefile nekukholwa kuNkulunkulu. Nesemfundiso yempaphathiso. Kubeka tandla nekuvuka kulabafile nekwehlulelwa lokuphakathi. Lokhu siyakwenda uma uNkulunkulu avuma. Niyabona Paula ufuna kwathi ukuthi letinto leti lapha sifaneleke embamba imiphaphathiso ubeka tandla kuvuka ekufeni ubuya kwesibili zonke letinto leti liphakathi liqiniso mbamba manje qaphelani ngoba akunakwendeka ngifundeni kanye nami leli verse linye ngifuna nilifunde kanye nami manje li verse lesinye Ngoba akunakwendeka ukuthi labo lesebake bakhanyiseleka baphindze banambitha siphiwo sasezulwini baphindze bendiwa bahlanganyeli kumoya longcwele futhi banambitha kwelivi lelihle laNkulunkulu nemandla elive lelitaka Uma bake bahlubuke akunakwendeka ukuthi babuye bavuselwe ekuphendukeni njengoba sebaphindze bathi bethelela bona indvodzana yaNkulunkulu kabusha bayithela ngelihlazo ebaleni Manje ngabe lelo livi lami noma lakhe umuntu lota ekwatini khumbulane abazange balithole bebangemakholwa leme emnceleni emva kokuba sesemukele lwati lelivi laNkulunkulu ukuthola ekwatini ekukufundzeni nasekuliboneni bese ke bayalala khona ke wena akunakwendeka ukuthi uke usindiswe Nikufundzile lokho manje. Niyabona? Bemukela lwathi leliqiniso. Nje uyakuconza alizange selilithola. Kunjengalawo makholwa laphuma. Kungiwe kanye nje umfanekiso weluhambo. Lolu lwesithathu. Lolu phumo lwesithathu lungumfanekiso nje walolonke. Buka emuva lapho. Ake nginikhombise lokuthi ithe manje umzuzu nje. Ngiyaxolisa ngalesisho bukani. Israel wakhipha emadoda lalishumi nakubili, yinye esiveni ngasinye, inhloko yemahlelo, futhi bathathwa bayiswa ngale ekuphetheni kwemncele, livele sethembiso, futhi bakhonjiswa tindlo letinhle, letitako, lebebanato, futhi ayabuya akhonona, kuthi asikakhoni kukwenda. Kodwa kwakukhona lamabili kulawa lalishumi nakubili, Joshua naKaleb, bathi babuka evini, uNkulunkulu wathi lingelethu, Futhi sinemandla ekulithatha. Ngabe kunjalo na? Kwakuyini leyo na? Makholwa leme emnceleni. Ngiyabona. Eqinisweni atalelwa ebandleni. Bekade inhlokothe bantu. Bekabo bishopi. Ungashiwo njalo. Lebe bahamba behlela ngqo lapho. Livi laNkulunkulu lakhonjiswa khona. Kuthi liliqiniso. Nalo ke lelive. Bebangazange sebabe lapho. Bebangathi ukuthi lalilapho kodwa bayehla ukutobona ukuthi lalilapho nalo lapho ke uthi Joshua naKaleb bawela uthi babuya nesikhehle semagrebisi uthi babadlisa lamanye awo uthi banambisa kwelive lelihle base ke babuyela emuva bathi ngeke sesikwende niyabona na ngeke nje sikwende Nali liqembu lelifanako esikhathini sa Jesu Kristu Rabbi siyathi ukuthi ungumfundisi lovela kuNkulunkulu niyabona na Kuba semnceleni siyathi ukuthi wena umfundisi lovela kuNkulunkulu akekho umuntu lobeka ngenda letinto lotendayo siyaconza ukuthi uNkulunkulu ufanele kuba lapho abakwemukelanga ngani na abakuthathanga ngani na kuma emnceleni naba ke eluphumeni lesithathu sibonakaliso lesifanako sibonakaliswa lokufanako Kristu lofanako moya longcwele lofanako imisebenti lefanako uNkulunkulu lofanako umlayeto lofanako futhi bangeke bamthathe bebayodzingeka bayekele likhadi labo lekuhlanganyela kuyini na bebanekwathi kweliqiniso babuke babona ukuthi kuliqiniso mbhalo bangeke bakuphike emaphepha bhuku lifanele lifakaze ukuthi bakubonile lithombe emaphepha bufakazi kuvuka kwalabafile Itatimende tabodokotela talabagulako bafanele basho ukuthi nguye. Netibikethelo akukhona lesisodwa sato lesike sehluleke phansi kusuka eminyakeni. Donke tishaya emhlolweni. Bangeke basho lutho ngaphandle kokuthi nguNkulunkulu. Kodwa bangeke bakwemukele. Leso sicuku sebafundisi eChicago emakhulu lamathathu nento abo sasithokwehla sithobhabhatiswa egameni laJesu Kristu. Bakuphi na? Lenzengo inkulu kakhulu.
They can't do it. What is it? The Bible says.
Bangeke bakwende kuyini na? LiBhayibheli lathi uma benda loko bendani na? Bayatehlukanisa emkhathini wemusa nekwahlulelwa. Ngoba akunakwendeka ukuthi labo lesebake bakhanyiseleka lolethwe ukuthi akubuke. Futhi baba nelwati leliqiniso ukuthi banambitha kwelivi lelihle laNkulunkulu. Uma baphenduka basuke kulo lapho bebafanele babuye bavuselelwe futhi bathi yebo ke manje ngiyathanda yebo nini emaPresbyterian nini emaMethodist nemaBaptist nemaLuthela nalento yemadoda labo somabhizinisi beFull Gospel bathi bayangena bala umlayeke libandla lakho lithokwenda kuyoba khona abantu ngamunye ekhathi lapho impela kodwa hayi libandla utofanele uphume ebandleni kude uthole uyabona na kunjalo bantu ngamunye kulungile kodwa uma ucabanga ukuthi libandla lemaPresbyterian lithokwemukela moya longcwele futhi bonke bathathe imibhalo yabo bayibeke phansi futhi ungalokothi ucabange lokho futhi nicabanga ukuthi nine maMethodist utokwenda na ngeke uze ukwenda nicabanga ukuthi nine bakathi kutinsathu niyokene mukele ligama laJesu Kristu futhi nibhapathiswe ngulowo nalowo wenu ngeke nize nikwende ngeke nize nikwende kodwa abantu ngamunye bayophuma futhi bakwende kunjalo futhi leso sibonakaliso sekubuya kwakhe kodwa lawo mabandla leli libonile liqiniswa futhi lalilahla emikhandlwini yabo akunakwendeka ngako banelicala lekubethelwa kwaJesu Kristu futhi ngibabeka licala ngelivi laNkulunkulu futhi uNkulunkulu une ubabeka kanjani licala uNakethu Branham ngibabeka licala futhi uNkulunkulu utikhombe ngalokucacile evini lakhe etinsukwini tekugcina futhi watenda watiwa futhi usenguye itolo namhlanje phakathi futhi ngalokubanzako bangalemukeli futhi ninelicala lekubethelwa kwaJesu Kristu ngekuhlambalata moya longcwele kunjalo niniyisa kumaHebheru elishumi futhi lapho kusitshela khona futhi emibhalweni akusiko kuphela ukuthi akunakwendeka kodwa ungeke ukhone ukwehlukanisa naNkulunkulu phakathi awuyuze ukhone kuta ebukhoneni baNkulunkulu futhi uma ungemukeli moya longcwele futhi umende inhlekisa manje niyabona banambitha kwelivi niyabona emakholwa leme emncelele oh uthi lawo bafo bebangesiwe emakholwa bebangemakholwa noma labatisho ukuthi bamakholwa kodwa uma sekuta evini bebangu-Israyeli baphuma ngaphansi kwengadi baphuma ngaphansi kwetibonakaliso kaMose bebatibonile letho tibonakaliso tisebenda uNkulunkulu wathi ngitonithatha nginewedele ngaleya Uthi uma kufika phansi ngo esimisweni selivi lesethembiso lebelitofika bathi inike oh singeke sikwende ngiyabona la uthi naba babuya nemagrebisi nako konke kufakazela ukuthi lelive laliqinisile live laNkulunkulu liqinisile uNkulunkulu wathi ngininika lona kodwa singcinamba hey bathi sibukeka njengetinsethe letulu eceleni kwabo singeke sikwende akunandzaba ukuthi kuthiwani Eminyakeni lembala leyendlulile ngesikhathi leligobongo lemkhumbi lomdzala lima lapha njengelithabanekeli umuntu lothithe wangena futhi wahamba waphumela lapho futhi wakhuluma nami wathi Bhili utoshumayela etinsikeni letine ngalolunye layethu insuku ngemilayeto lenjengaloko ngathi ngitoshumayela etinsikeni letine ngoba uNkulunkulu angamvusela Abraham abantwana kuletho tinsika yebo mnumzane liqiniso ngathi uma unako longafakaza ngako kuthi alinjalo lethele kona bathanda nje ukukhonya kodwa uma sekufika endzaweni kukukhombisa lokho kwehlukile yebo nguloko lokwenta umehluko kulungile yebo ngetivumo kolotabo bambethela kabusha manje emaHebheru sahluko sesithupha kuthi sehle njalo kuthi nje besingafunda sehle njalo sendlule ekhathi lapha nesikhathi lesinene ngimake umbhalo lapha la kuyoba khona emaHebheru sahluko sesithupha nje ngiyacabanga sisithathe sonke akuna kwendeka ukuthi labo lesebake bakhanyiseleka bendiwa abahlanganyeli kumoya longcwele. Asinaso isikhathi sekwanza kakhulu ngoba nginalomunye umbhalo lengifuna niwufunde esikhashaneni. Qaphelani lokho, bathi bethelela indodana yaNkulunkulu kabusha. Bendani na? Yini ngekuba nekunambitha nekwathi ukuthi liliqiniso bese ke bayajika baliphike kwendani na? Akunakwendeka.
So that's what this nation has done.
Ngako ngiloko lokwendiwe ngulesive lesi. Ngiloko lokwendiwe ngulabantu lapha. Ngiloko lokwendiwe ngulamabandla. Balilahlile. Kuthi babethele lo mlayeto. Babethele liqiniso kubantu. Bamende njani Jesu na? Bamthela ngelihlazo. Bamhlubula timphahla takhe, bamlengisa etulu esiphambanweni. Kuthi bambethela ngetiphikile etulu lapho. Inkosana yekuphila. Into lefanako labayende namuhla ngetivumo kholo tabo. Bende into lefanako. Bahlubule letinto, bahlubule kulunga netimpahla telivangeli. Ngekutama kulibeka kulenye indzawo letside. Base bamlengisa esiphambanweni. Oh he, ngani na? Lapho bona bambethela. Manje licaphuno lekugcina. Yena lo muntu laligugu lelikhulu kubendlula bonke. Bakwendelani na? Bebangamathi bakwendelani namuhla na? Abathi ukuthi liqiniso leli bathi mungu futhi bathi mpumputhe ngalo abalade nguleso sizathu ivumo kholo tabo nemasiko kubakhweshisile evini lankulunkulu. Manje kini nine lapha sengivala nje manje lalelisisani niyabona na? Ngiyathi kuyashisa, ngiyashisa nami kodwa mnakethu leli vi likuphila uma utobambelela kulo. Mbukani, akusiyo into lesikhuluma ngayo lengahle yenteke lapha nakamuva. Kuyinto leseyivele ilapha kanye nathi futhi yenteka manje. Hayi into leyo bakhona, into leseyivele ikhona. Asifakazi, siyathi ukuthi wendeni, siyathi ukuthi utokwentani. Kodwa manje sikhuluma loko lakwentako. Niyabona na? Li awa lethu leli. Singahle singaphili kubona luhlwitho. Ngingahle ngife namuhla, ungahle ufe namuhla. Angathi kodwa luhlwitho luyedwa. Nguloko uma loko kufika siyoba lapho ungakhathateki. Bayoba kanjalo ke bonke lalabanye babo emuva eminyakeni lokukholiwe futhi wakubuka bahamba ekukhanyeni kwelusuku lwabo. Futhi naku kukhanya Jesu Kristu lo nguye itolo namuhla naphakathi. Siyani tivumo kholo tenu futhi nikholwe ngulelivi. Leli liqiniso. Livi liliqiniso. Jesu wathi livi lami angimoya. Livi lami likuphila. Nito kwemukela kanjani kuphila uma nala kuphila na? Nito ungenisa kanjani umbhedesho lokukufa nelivi lekuphila na? Nikhipha livi lekuphila kuthi nithathe kufa. Nito kwemukela kanjani kokubili ngasikhathi sinye na? Ningeke nikwende. Akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga. Wonke umbhedesho ungemanga. Livi laNkulunkulu liliqiniso. Ngiphonsela insayeya noma ngimuphi umuntu ukuthi angikhombise noma ngubani ukuthi ngiyathi le tape ihamba umhlaba wonke noma ngimuphi umuntu noma ngimuphi umbishopi loyota lapho ngidadishela khona noma embi kwaleli bandla ukuthi bakhombe ngemuno wabo endzaweni yinye lapho noma ngimuphi ake wabhabhathiswa khona egameni leyise endvodzana moya longcwele eTestamentini lelisha. Nito kukhombisa lapho wonke umuntu ake abhabhathiswa khona futhi labo lebe babhabhathiswe ngalokwehlukile bathi ngakuthi bete baphindze babhabhathiswe kude bathole moya longcwele. Nito kwenza njani ngawo na? Nihlale ngephandle lapho kuthi ivumo kholo tenu. Nihlale ngephandle lapho embhedeshweni nife na? Nilelicala ngetandla letikhohlakele nithethe inkosana yokuphila livi lekuphila futhi nalibethela kubantu. Manje bendani na? Abakwatanga namuhla amadoda ahamba ngekungathi abathi kuthi lelo liqiniso. Bacabanga ukuthi inhlotshana letsite yemfundiso legcamile. Abagubhi bashone phansi ngalokwenele kuthi bangene emoyeni wesambulo. Abakhuleki ngalokwenele. Abambithi ngalokwenele uNkulunkulu. Bavele balithathe kalula nje. Oh yebo ke ngiyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Impela devele ukholwa into lefana kunaye. Devele ukukholwa kakhulu kwendlula labanye abantu labatisho ukuthi baya kukholwa. Devele uyakukholwa futhi athuthumele. Bantu bavele bakukholwe futhi bakubekele embili. Kodwa devele uyathuthumela athi ukuthi kwehlulela kwakhe kuyeda. Futhi bantu baya kukholwa futhi banganaki ukuthi kwehlulela kuyeda. Mane licala lekumbethela impela ngisibeka licala lesitukulwane lesi ngibathola banelicala ngelivi lelifanako lelabathola banelicala ekucaleni kunjalo Jesu wathi ngubani longangilahla ngelicala na beka livi lelendiwe inyama futhi namuhla livi lelifanako lendiwe inyama Petro washo ekubekeni kwakhe licala etentweni ake sikufunde nje Petro ngesikhathi akubona lokhu kwenteka ngalebe bakwendile umoya ukani Petro bekavikela Kristu ngalebe bakwendile ngivikela lokho emavangeli langiko ngi Petro bekababeka licala ngokulala umuntu Kristu lobeka livi ngibeka licala lesitukulwane lesi ngekutama kubulala livi lelendiwe labonakala kumuntu Qaphelani ukuthi Petro wathini indukuthelo yakhe lelungile cishe yase ivuke yaphakama kakhulu impela mlaleleni lapha etentweni sahluko sesibili futhi kucala ngelivesi lemashumi lamabili nakubili Nina madoda kaIsrayeli vanini lawa mavi Jesu waseNazaretu avunyiwe indoda lefakazelwe uNkulunkulu emkhathini wenu ngemimangaliso dibonakaliso uNkulunkulu latende ngaye emkhathini nje wenu njengalokhu nani nine lucobo lwenu nathi Kwangathi ngiyabona ukuthi bathi vela kanjani lalelani lokho
Ye man of Israel the prince
Nina madoda kaIsrayeli inkosana nina madoda elibandla nina madoda langwele nina bapriest nina madoda lofanele kuba madoda aNkuluNkulu vanini lamavi lawa Jesu waseNazareth avunyiwe nguNkuluNkulu emkhathini wenu Manje ngisho kini bafundisi nakini nine bantu Jesu waseNazareth moya loyingcwele ulapha emntwini wa moya loyingcwele lokwakukuphila lokwakubuye ulapha asebenta ngebantu futhi amemethela thobo lwakhe ngetibonakaliso netimanga latendaba futhi nathi tilenga titungelethe tibonja ukhomba kwesayensi nebantu bahleti lapha lobeka safile ungilophilako namuhla nalebe badliwe ngumdlavuza baphilile namuhla timbumbuthe tiyabona namuhla netishosha letihambako namuhla unguJesu waseNazareth yena sekanikelwe ngelisu lelimisiwe nangekwati ngaphambili kwaNkulunkulu Wakumiselwa ngaphambili kube kwemsebenzi wakhe. Nine nambamba nangetandla letikhohlakele, nine nambulala. Ngabe lokho kubeka licala na? Ubeka licala ini? Lo mkhandi weSanhedrin. Nami ngibeka licala manje ekuseni. Umfelanza wonye wemabandla. Ngibeka licala emaPentecostal. Ngibeka licala emaPresbyterian, emaBaptist nawo onke emahlelo even. Ngalobu khohlakele bugovu bekuthi funela nini? Nithethe livi lekuphila futhi nalibethela embikwe bantu. Futhi nalihlamba lada futhi nalibita ngebuhatha. uNkulunkulu lalivusile emkhathini wethu ufakazela ukuthi unguye idolo namhla naphakathi. Ngitsibeka licala lesitukulwane lesi. uNkulunkulu ufakazile cobo lwakhe ukuthi uyaphila. uNkulunkulu ufakazile ukuthi leli livi lakhe. Yini leni nako ngaphandle kwemcukuthu nje kwembhedeshwa netivumo kholo. Ungamkhombisa phi uNkulunkulu lophilako na? Ngoba nilahle livi lekuphila. Lebe litoninika leti into. Yebo mnumzane. Oh, li awaleli nje manje lesiphila kulo. Kuyafana. Oh ngibita Petro wathi nithethe ngetandla lithohlakele futhi nambethela nambulala lo uNkulunkulu wamvusa athukulula tinhlungu tekufa ngoba kwakungeke sekwenteke ukuthi abanjwe ngiko futhi ngetivumo kholo tenu nesihlangano tenu nemahlelo enu nesimo senu sekumesaba uNkulunkulu nesakhuluma timo tenu tekumesaba uNkulunkulu niwaphikile emandla eluvuko lwakhe Kodwa li awaselifikile, tinsuku tekugcina sethi lapha, ngesikhathi uNkulunkulu ethembisa ngekwaMalakhi wesine, ukuthi uyovuka ngetinsuku tekugcina, futhi uyophendulela tinhlitiyo tebantu tibuyele emuva etibusisweni tasekucaleni, nelukholo lePentecost lwabo babe, futhi ningeke nikuphike, futhi ningeke nimelane nako. Manje ngiyanilahla, ninelicala, futhi ngiliphosela insayeya. Kuthi nginibeka licala embi kwaNkulunkulu kuthi ngalethi khohlakele nebugovu tandla tebuhlelo nibethele livi laNkulunkulu embi kwebantu kuthi nginibita ngekuthi ninelicala futhi nilungele kwehlulelwa Amen. Yebo mnumzane. Ngibita into lefanako Petro layenda. Wabita kuphenduka kwaleso stukulwane. Ngibita kuphenduka kulesitukulwane lesi. Kuphendukela kuNkulunkulu. Uthi nibuyele eqinisweni lelivi lakucala. Nibuyele emuva elukholweni lwabobabe bethu. Nibuyele kumoya longcwele ngoba uNkulunkulu angeke aliguqule. Ngesikhathi uNkulunkulu athi letibonakaliso lethi yoba landzela labakholwako, ufanele ahlale naloko kulolonke liphakathi, livi lakhe. Uma uthi chawula, noma dlani sidlo senkosi, noma into lefana naloko, noma lokunye kuleso zvumokholo, noma imvo kulowo mcondvo, kuthi noma ngumuphi umuntu, noma ngusiphi sitsakwa, noma ngumuphi umuntu longakholwa, angakwenda noma ngimuphi umlingiseli noma nguyiphi ingwadla ingakwenda lokho ithathe sidlo senkosi sibe netimo netindvo letifana naloko beungakwenda kodwa Jesu wathi lokhu kuyoba inkomba letibonakaliso lethi kuyoba khona hayi ukuthi mhlawumbe ingaba khona kuyoba khona kuto tonke tukulwane kulabo labakholwako ngeligama lami bayokhipha emadimoni bayokhuluma ngaletinye tilimi bakhulume ngetilimi letinsha baphathe tinyoka banathe lokubulalako angeke kube nengodi kubo babeke tandla tabo etikwalabagulako bayosinza baphilise labagulako bavuse labafile bakhiphe emadimoni njengoba niphiwe ngesihle phanini ngesihle nani onke lamasu lamakhulu ekwenta imali netindlo nekuhukeka ungene etintweni namuhla akumangalisi bagcwele kwehlulelo yebo mnumzane ohe ake sibone manje yebo mnumzane ngibitela ekuphendukeni nekubeka kwami licala manje le Calvary lensha ili libandla lelibitwa kanjalo tindzawo letingcwele kunato tonke emapulpiti lamakhulu i-altari yebukatolika i-altari yasekatolika lebitwa ngepulpiti yabo
The Methodists, the Baptists, the Presbyterian, the Lutheran, the Pentecostal.
I-Methodists, i-Baptists, i-Presbyterian, i-Luthera, ema-Pentecostal, tindzawo letingcwele kutendlula tonke lapho uthola khona kugwazwa kwakhe lokumatima kunako konke i-Calvary lensha itholakala laphi na? Etindzaweni letingcwele libandla. Ubethelwa laphi na? Kuvela kubafundisi. Nine bazenzisi nathi kangcono kunaloko. Angikathukutheli kodwa lokuthite ngekhathi kimi kuyanginyakatisa. NkuluNkulu beka khonjwa ngalokucacile emkhathini wenu. Wathi thola laphi yena letikhali takhe eluhlangothini lwakhe? Wakuthola laphi yena kugwaza kwakhe na? eKalvari ukuthola phi yena namuhla epulpiti bavela phi na eJerusalema bavela phi na lihlelo labo lebabadiswa ukuthi bayamthanda nguye ke loyo lowakwenda ngulowo lokwendako namuhla iKalvari yakhe yesibili lapho athola khona kugwazwa kwakhe ngulabamelene nelivi nguloko lokumgwazako ungubani na Ulivi, ulivi, ngukuphi lapho agwazwa khona kamatima, ipulpiti, etindzaweni letingcwele, njengoba kwakunjalo nje ngaleso sikhathi. Nginelilungelo lokusibeka licala lesitukulwane lesi, nginelilungelo lokukwenda, njengemfundisi welivangeli la Jesu Kristu, ngetibonakaliso takhe, nekufakaza ukuthi uNkulunkulu, nginelilungelo lekuletha kubeka licala lokubhekene nalesitukulwane lesi. Ngoba imicijo yesikhali yakhe lo matima kuyendlula yonke beuvela emapulpiti ngqo lapho bagceke khona futhi bathi ningaphumi kuyokuva le yonto loko kwa devil bona impela endzaweni lefanele ngabe iyamthanda futhi dona kanye letibonakaliso Jesu lathi tiyokwenteka livi laNkulunkulu likhalipha kunenkemba lesika ngetinhlango totimbili livi umhloli micabango netifiso tenhlitiyo futhi libitwa nga devil Kuvela phi na emapulpiti indzawo letingcwele oh nkulunkulu angabuka kanjani phansi na kuphela kuphela sihawu nguloko kuphela umusa ngeke senda lutho lolunye ngaphandle kwekubheka ekwahlulelweni sesivele silapho
think of it
Ukaba ngeni nje kugwaza kwakhe lokumatima kuvela epulpiti ilapho ke iCalvary yakhe lensha bayambethela livi epulpiti kunjalo kanjani bakwenda kanjani na ngetimo tabo tekumesaba uNkulunkulu kunjalo impela wethweswa umchele kutethameli bahalatisi unemchele lomusha wemanyeva bahalatisi ugwazwa ngalokuvela epulpiti wethweswa umchele bahalatisi ngabe uyabethelwa yini futhi kabusha na wahlaywa imivimba divumo kholo letentiwe ngumuntu bafundzisi belihlelo nekumelana nelivi lakhe balihlaya imivimba nelihlazo bayalilahla Jesu wathi bangikhonda ngelide ngelide akwendi buhle ngubani labamkhondako na bakhonda lowo nkulunkulu ofanako bebakhonda lowo nkulunkulu ofanako ekubethelweni kwakhe lokuqala futhi kwakukukhonda lokulide kuyinto lefanako nanamuhla bawakhela lide lamahlelo lawa bawakhela lide lamasemina banato ngelide letivumo kholo bafundzisa imfundziso lemiyalo yemuntu futhi baphika livi laNkulunkulu banelicala lekubethela inkosi yokuphila bafundzisa timfundziso temuntu ngelivi lakhe bangikhonda ngelide bamhlaya imivimba bamgwaza bamethwesa umchele uma ubona lokho kwehla ngesitaladi nalabanye benu bodzathe labanentinwele letinze nithi uyifashini lenzala akasiyo na khumbulani lokho bahalatisi lowo ngumchele leniwuthwele uNkulunkulu wathi kwakuludumo lwakho wethwale ngekutichenya haleluya wethwale ngekutichenya njengoba bewungathwala umchele wemanyeva ngenkosi yakho wethwale ngekutichenya ungabi nemahloni washo njalo akunandzaba kuthi lako Jezebel uthini namuhla laba kumele epulpiti labakhohlisi babetheli bakristu akunandzaba kuthi bathini wena wethwale ngekutichenya uNkulunkulu washo njalo wena ugcine wethweswa umchele nebahalatisi futhi emanyeva ugwazwa epulpiti netivumo kholo unegolgotha lensha lapho bamyisa khona lamakwaya lagcoka tingubo letishaya phansi besifazane labagcoka tikhindi labaphungula etinwele buso lokupendiwe bahlabela ekwayeni njengetingelosi banemathalenta leyo igolgotha yakhe lensha nje badansi besimanje manje labahlubula timpahla bavikelwe ngumthetho njengaseSodoma neGomora ubona inja lensikati yehla ngesitaladi letikhathini letidzide akukho inja lenduna letoke ngisho iphume iye lapho ikona lelensikati ake kwendeke indlo letidzide futhi donke tiyoxoshana nayo kukhona lokwendeke kuyo niyathi kuthi kungani ake bathi kumulela anti ngubo tabo laba besifazane futhi behle ngesitaladi na ungangitshela ukuthi akusiyo indlo lefanayo kuyingomba ungawalahli lamadoda kodwa bavikelwe ngumthetho waseSodoma lo mthetho bekufanele uthi akuvunyelwa ukuthi babe ngephandle lapho nebashumayeli epulpiti bebafanele kuba nemapitikoti esikhundleni selibhantshi lebafundisi beme ngephandle lapho futhi bayokuvumela uthi babe nemahloni kukhuluma ngokumelana nako ngoba lihlelo labo litobacosha niyabethela ebandleni Livi laNkulunkulu lelithi kusinengiso ukuthi wesifazane agcoke sembatho lesiphathelene newesilisa ngiyayilahla lento ngikubeka licala ngikubethela livi laNkulunkulu embikwe bantu besifazane labaphungule tinwele bagcoka tikhindi nemchele beme etulu ekwayeni Lomunye wathi kimi ngale lelinye lilanga lomunye wesifazane wangibuda wathi yebo ke ucabanga ukuthi uyobathola phi ngathi uma inkosi ingicela ukuthi ngicaphune idazini emhlabeni wonke bengiyokwesaba imbosa kufa ngesikhathi ngekuhlola lokufihlakele kwamoya ngime lapho futhi ngibabukithisa futhi ngime kanjalo futhi ngibone leto dindo ethi kwabo labangcolile labanyanyekako labalihlazo labamunyasikilidi ngephandle lapho bachubeka kanjalo futhi beme ekwayeni bagcoke ingubo futhi bahlabele bakuleso simo futhi bavumele tethameli libabukele bayothi yebo ke Uma angakwenda nami ngingakwenda futhi impilo yemkristu impilo yebungcwele nekuhlandeka bumsulwa ngibabeka licala egameni laJesu Kristu ngenxa yekwenyanyeka kwabo nekungcola balethe livangeli ehlazweni uthi labo labatama kulibamba babitwa ngemahatha bababita ngekuthi lokho ngumbhedo loyifashini lenzala ngibabeka licala egameni laJesu Kristu badansi besimanje labahlubula timpahla tabo esitaladini bahlabele emakwayeni babheme bawusikilidi bakhuluma emahlaya langolile banemadrotha lamathathu noma lamane futhi balandzela yesithupha bese ke bahlabela ekwayeni ngoba baneliphimbo Nina tihlakani ipile tipuyile tatane lenemuke kwakamoya naliwa ngenxa yethizathu tenu ngo nifunda iBhayibheli lifanako noma ngimuphi lomunye umuntu angalifunda kodwa niwalile umoya waNkulunkulu laze lathi iBhayibheli niyoniketelwa emandleni ekwaduka kuthi nikholwe emanga uthi nilahlwe ngawo eqinisweni nikholwa ukuthi nikahle uthi neliBhayibheli lithi niyowakholwa futhi nilahlwe ngawo lawo manga lenikholwa ukuthi aliciniso ngakho ke nginibeka licala ngelivi laNkulunkulu nifundzisa abantu liphutha uthi nibethela timiso taNkulunkulu debungcwele nekuphila kwangetulo kuthi umuntu angaphuma ahambe esitaladini futhi abe ngumuntu lowehlukile Bashumayeli beme etinkundleni tebhola babhema bosikilidi tikhubekiso bonke lo lobunye buphukuphuku lababendako besifazane ekwayeni yabo bagcoke etikhindi tinwele letiphunguliwe nekuchubeka kanjalo buso lobupendiwe bese ke bakubita ngekuthi thathe loku nalokwa futhi liBhayibheli liyayilahla leyondvo kunjalo baye emaphathini futhi bachubeke abesolo alilunga lelibandla ugcine bufakazi bakho futhi uphile noma ngayiphi indlela lofuna ukuphila ngayo ningacabanga ukuthi ngikhuluma ngibhekise kuma Presbyterian kuphela ngikhuluma ngani nini emaPentecostal kunjalo nake nalathi liqiniso kodwa nacabanga ukuthi nani ngeke nilithathe anikhonaka kwesekela umfundisi wenu wenu beyangeke abe nalowo msebenzi lomkhulu nemadola langemakhulu lamanengi ngeliviki nendlu yekukhontela lenkulu lenhle kushumayela kuyo futhi agibele futhi bachubeke ngendlela labenta ngayo uma akusolile lokho inhlangano beyomphosela ngephandle ngako kwadzingeka akugcine ufanele akusho ngako ke utsengisa ngobutubulo bakhe ngenxa yekudlanyana lokugwinisa emathe lokungenamsebenzi kwaIsawu uthi yini lato oyithola ngako na kokubili kuwela emgodzini wekulahlwa futhi kulahlwe ngibabeka licala njengetingwadla telivangeli ngangisekwayeni lenye yaladumile tindzawo letinkulu kungesiko kadzeni lesinye setikhundla letiphakeme kwendlula tonke lePentecosti lesikhona futhi kwendeka ngahlala lapho afundzela khona lomnakethu ngesikhathi lamane noma lasihlanu emakhwaya abuthene ndzawonye futhi kukulenye yeti lamanye etinhlangano letinhle kunato tonke temaPentecostal futhi bebangathi ukuthi ngangilapha kudadishela khona lomfundisi eOklahoma ngangihlethi phansi lapho ngendasi lapho lo mfundisi adadishela khona ngaphambi kwekuthi ethe ngembili futhi ngesikhathi ngenda naboke labo Ricky labancane ngephandle lapho nabo Ricketta bapenda kude ngisho namunye kubo lobeka netinwele letinze bonke banetinwele letiphunguliwe bonke batipende buso bonke bagcoke tingubo letishaya phansi nalo Ricky lomncane emengalapho achubeka kanjalo nalenye indoda yayithatha umnikelo wethuthunywa tenkolo wenda kangathi beka imbumbuthe anenkomishi futhi ahamba lapho asho lonke luhlobo lwetinto tekuhlambalada ngekuthatha umnikelo netinto letifana naloko kodwa waphumela lapho uthi watama kuhlabela lelithi lelithi uMesiya oh hey futhi akhona kwenda umsebenzi lomuhle mbamba kulo kodwa kwakungashayi khona cha kwakufile nyabona oh hey nako lapho khona leyo iGolgotha yakhe lensha ucabangani kulenye intombatanyana noma lomunye wesifazane lomncane ekhathi lapho na ngani kube beyangena lapho agcoke njengoba bekafanelekile anetinwele letinze napende asusiwe wonke netinto letinjengaloko bebayomenta inhlekisa kuwe bekangasukuma futhi ngesikhathi benda loko kungihlinhlitheka lapho leso sicuku sebantu labasha cishe emashumi lamathathu noma emashumi lamane abo ingcenye lekhethiwe yePentecost futhi benda tinto letinjengaloko futhi uma loyo thathe lomncane beyangasho lokuthi yite ngako bebayomkhipha ekwayeni ake umshumayeli welivangeli eme epulpiti futhi asho lokuthi yite ngako bebayomkhipha enhlanganweni nibethela indlotsana yankulunkulu kabusha futhi nithela ngelihlazo ebaleni lelivangeli layo lenitisho ukuthi niyalishumayela niyayibethela ngisibeka licala lesitukulwane lesi lesingemukeli Kristu ngelivi laNkulunkulu Nangemandla alo alolu thinsuku tekugcina iqinisekiso sekuthi isaphila yebo baphambene nekusika lokuqondzile livi laNkuluNkulu leliqinisekisiwe inhlangano yabo ingeke ilimele emabandla namakhulu nemahlelo yiCalvary yakhe lensha ngiyaphindza ngiyakusho futhi Loku badansi babo labahlubula ingubo besimanje manje bangemakwaya abo umpristi lomkhulu welihlelo ngalinye umemetha kakhulu njengompristi lomkhulu wangalolo suku manje yehla usikhombise sibonakaliso Loko kwakukubethelwa kwekuqala kuyafana namuhla ngibevile bathi yeboke manje uvusa labafile uyakwenda vele awenyukeli ngani lapha yakepha unemkakho lapha ya endzaweni emathuna uneliswane enhla lapho bathi kuye sivile kuthi wavusa labafile ngendzawo emathuna legcwele bona enhla lapha wothi akwavuse oh kungathi kuyodala kungathi nabona na Emabandla labakhulu, emakwala amakhulu, bapriesti labakhulu balolusuku, yehla sikhombise sibonakaliso, lihlelo lethu lelingakwathi kusenda. Benginendvodza esikhatsini lesingesithele sendlulile, leyaphawula nge emva kwekusakada lokuncane lengakinako eJonesboro, eArkansas. Ngikhuluma ngalomunye wesifazane aphilisiwe, lomfo usonza ehlelweni lelithite lelibandla. Kuthi wasukuma emva kwalapho wase uthi ngiphonsela isayeya noma ngumuphi umuntu kuthi angilethele futhi angikhombise sibonakaliso ngahamba ngathola dokotela indoda yayiphilisiwe inemdlavuza ngahamba ngathola wesifazane lobekakade asesitulweni semasondo cishe iminyaka lengamashumi lamabili waphiliswa esifeni sekucacamba kwamathambo bekakade asesitulweni semasondo ngakuthatha ngakuyisa lapho ngase ngithi manje ngifuna le mali inkulungwane emadola yathi yebo-ke ayikho lapha ingale ewakho eTexas lapho inhlokovisi yethu ikhona khona ngathi kulungile sitovele siwelele lapho siyithole ngathi wena yenda emalungiselelo futhi sitawuhamba kusasa niyabona na ngathi sitophosa ngathi nangidokotela kuthi asho ukuthi labantu bebanemdlavuza mbamba naku kuseluhlwini i-x-ray nangu lona wesifazane wonke longumakhelwane lowatiko kuthi uhleli esitulweni semasondo iminyaka lengamashumi lamabili kuthi uyahamba njengamanje nabodokotela bekungidokotela emva kwadokotela emva kwadokotela emva kwadokotela nayo yonke into futhi nangu uyaphila namuhla manje wena uthite ungakhipha inkulungwane yamadola ngifuna kuyifaka esikhwameni sethithunywa tenkolo ngiyayifuna nabona na nabona na wathi yebo-ke ingesheya ewakho eTexas ngathi sitawuhamba kusasa wathi awume kancane ake ngikutshelele ukuthithe ngitohamba nentombatanyana futhi angithathe ilezana ngiyisike umkhono wayo bese uyayiphilisa embikwe bazalwane bethu futhi batokunika imali ngathi wena devil uma indodana enkulunkulu yehla kulesiphambano lesi sitshele kuthi ngibani lokushayile nendvwangu itungulethe inhloko yakhe bamshaya kuyo bathi manje uma ungumprofeti sitshele kuthi ngibani lo pro uma uyindodana enkulunkulu yehla lasiphambanweni bawole labathi mbumbuthe baphumuthekile bathi ngakuphiliswa kwengcondo umuntu lowenda into lenjengaleyo noma ende kuphawula lokunjengaloko impela lezo saga lesidzala lesejwayelekile noko asikubone wenda ummangaliso ngoze sifisa kubona sibonakaliso lesivela kuwe kanti nsuku tonke ma-awa onke kwakusolo kwendeka nje njengoba nkulunkulu bekaholeleka kuthi kwendiwe kodwa bebangekho kube bebakhona bebakubita ngabhelizebuli devele niyabona na ngosi besingafisa kuthi ukwende ngendlela lesifuna ukuthi ukwende ngayo nguloko-ke hamba uye lapho sifuna uye khona wende loko lesikufunako oh yebo bebangenathi bopho kuye cha mnumzane ungaleso sizathu kwadzingeka bamkhiphe emkhathini wabo yebo mnumzane batama kwenda into lefanako namuhla futhi ngemfelanza wonye wemabandla bayothi ekugcineni bakufeze kukwenda niyabona bonke bahamba nzawonye saga lesidzala lesejwayelekile lapha siyabona futhi inzawo yengolo letendlula tonke lengcono kwendlula tonke tathi tenkolo letiphucukile ibitela ngephandle futhi nekuphikisana naye ibitela ngephandle yona impela tathi tenkolo letingcono kwendlula tonke letathi fanele kwathi lokwehlukile wona impela emabandla laphakeme kunawo onke netathi tenkolo leticeqeshwe kangcono kwendlula tonke yamkhipha emkhathini wato atilifuni wena uthi liphutha lelo mnakethu ubranham ngakho-ke wawungekho lapha kubona iminyaka yelibandla noma ukuve kushinyayelo wawungekho lapha ngesikhathi lo mnyaka welibandla laselawudisiya wawungiwo wodwa labamkhiphela kuwo ngephandle kwelibandla futhi bekangephandle angconcotha atama ubuyela angena bamkhipha ngoba abanamsebenti naye bambethela kabusha amen singahamba sikhathi lesidze kangakanani na Kumbulani umprofeti welivi laNkulunkulu wasitshela kungakendeke uTimothy wesibili wesathu uma nikubhala phansi asinaso isikhathi sekukufunda kodwa kwasho ukuthi etinsuku into ekugcina bahleki nabahleka lusulu bayofika bayoba ngulabanemawala labakhukhumele labathanda injabulo kunekuthanda uNkulunkulu labahlebako labangatithibi labangenabumnene nalabatonza labalungile labakhaphelako labanemawala labakhukhumele lababonisa lwathi lolukhulu banesimo sekumesaba uNkulunkulu kodwa emandla ako awaphika labo ke nibagweme ngoba lona nguye lothatha labasinda dono lesifazane labaphunguleta inwele bagcoka tikhindi labanebuso lokupendiwe besuka enzaweni baya enzaweni futhi babathumba kunjalo impela wathi kugweme etinsukwini tekugcina asilalele umprofeti ndigweme leto tinto etinsukwini tekugcina dilapha ngiyancusa ebandleni manje yebo mnumzane sukani kuko banako bona labafundisi balolu suku bafanele batati le tinto leti bebafanele bamathi jesu etinsukwini tathu bebafanele bathi futhi manje bafanele bakwati kodwa abakwati njengabafundisi bemajuda nje basetinsukwini takhe bebafanele bamathi ngelusuku lwakhe kunjalo nanamuhla kwelivi lankulunkulu leliqinisekiswe ngaloku cacile ngaleso sikhathi bekalivi futhi wafakaza ukuthi bekalivi wafakaza ukuthi bekalivi lalolo suku futhi uNkulunkulu ufakazile namuhla ukuthi ulivi lalolo suku kukhanya kweli hour futhi bebafanele bakwati ngaleso sikhathi futhi bafanele bakwati namanje bambethela ngaleso sikhathi futhi bambethela namanje ngibabeka licala ngako kunjalo uhlala njalo kumanyata ngami ngibabeka licala ngoba uNkulunkulu utobenta abahlawule ngako emajuda elusuku lwawo uNkulunkulu futhi ensukwini emhlabeni Jesu wathi Jerusalema Jerusalema bengifisa kangakanani kunibuthela eqenjini linye lelikhulukati kepha anizange nivume utame kanjani uNkulunkulu kulolu tinsuku tekugcina uhlanganisa abantu bakhe ndzawonye kodwa abavumi nifise sivumo kholo senu ngako manje ninikelwa ekubhujisweni nguloko iJerusalema leyakwemukela yadziritelwa phansi yasha yalotha ayisekho futhi nguloko kanye nje lokutoba ngiko ngaletinye taletinsuku leti kuto tonke letinto leti letinkulu lapha ivumo kholo tenu letinkulu nemahlelo atakufa abhubhe kodwa livi laNkulunkulu liyoba phakathi futhi lihlale inguna phakathi nabona na emanxeba akhe lajule kakhulu avela endlini yaloko lokubitwa ngebangane cabanga kucabange nje kucabange nje mani ngilinze umzuzu bafundisi kucabange nje avelaphi lamanxeba akhe na indlu yalabo lababitwa ngebangani bakhe njengoba kwakunjalo kunjalo nje ucabange nje eCalvary bengakahaqwa titigelekece emacaba kodwa bafundisi lebebathi bayamthanda futhi namuhla uma livangeli likhonjwa impela uma tibonakaliso letinkulu tekuvuka kwakhe kufakazelwa emkhathini wethu akusiwo umgwaqo ngephandle lapho lokugcumelako nguloko lokubitwa ngebafundisi labo lofanele kumthanda nguloko lahacwe ngiko namuhla asinawuba naleyonto emkhathini wethu asinawuba nalomuntu ukuthi abuse etikwethu asinawesekela asinawuba nelubambiswane ngaloko kuleli dolobha uma leyonto ida ngaloluhlobo akusilutho kuphela inkolo yekukhonda imoya yalabafile ngudevele bangalati livi laNkulunkulu impumbuthe ihola lenye impumbuthe njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi cabanga kunjalo namanje njengoba nje kwakunjalo ngaleso sikhathi kunjalo namanje cabanga emandla akhe kuphilisa nekukhulula emadodza nebafati luthandweni lwalelive lamanje kulabaphungule tinwele labanebuso lobupendiwe boJezebeli labatibita ngemaKristu futhi baveta impilo lenjengaleyo kubhema sikilidi kukhuluma emahlala angcolile bahlala phansi babe nenhlangano yetithunywa tenkolo futhi batishe bathunge futhi bacoce nelihlazo futhi baphumele esitaladini futhi bagcoke tikhindi nayo yonke into kanjalo bese-ke batibita ngamakristu embikwa labanye besifazane niyayikhumbula indzaba yabi mayelana nesigcila sathi kuthi sayisindlotsana yinkosi similo saso sine sifanele kuba njani-ke besilisa nebesifazane ukuthi baphike labafundisi laba lamapulpiti lapho yena athola khona kugwazwa kwakhe. Bamisile futhi bavumela lolo hlobo lwenhlalo emkhathini webantu lapho bamgwaza khona. Baphika emandla ekubakhulula kuko futhi bakuvumela kuthi kube njalo, kube kanje kuphambene nelivi laNkulunkulu kuthi wesifazane aphungule tinwele takhe noma apende buso bakhe noma agcoke tikhindi. Kuphambene nelivi laNkulunkulu kodwa bayakuvumela benda lenye iCalvary levelaphi na? Levela esitaladini, levela endlini yetshwala, levela epulpiti, levela epulpiti. Ngawe ke futhi kwakuyinto esikhalo na yena utenda uNkulunkulu bayabuphika uNkulunkulu bakhe batama kumehlukanisa bese benda ngaye uNkulunkulu labathathu noma labane abe kanzi uNkulunkulu beka uNkulunkulu uyohlala njalo anguNkulunkulu lo nguye itolo namuhla naphakathi. Uma ukhuluma ngeNkulunkulu munye kubo bayakuhleka ikholelwa ukuthi igcudinzathu longcwele ikholwa kuNkulunkulu munye longcwele yebo mnumzane emandla akhe ekuphilisa kukhulula nekukhipha labantu laba eluthandweni lwelive kubakhulula njengoba enda kuMaria Magdalene. Kumbulani beka nguJezebeli lomncane lopendile naye beka kathe anemadimoni lasikhombisa kuye beka umdansi lohlubula timpahla njengesifazane wesimanje manje lasitaladini namuhla hamba uye noma kuphi lapho ufuna kuya khona uthi ubuke. Uma ungakholwa ukuthi bantu ukhothama ethembelini lencane lebesifazane labangcunu buka ngephandle esitaladini namuhla njengoba kwakunjalo ensukwini taseSodoma kuyoba njalo-ke. Bukani ngephandle uma ungakukholwa yani noma kuphi nje vula liphepha bhuku buka libhodi letikhangiso utholani na kumbula ukuthi kwathini. Kwathi ngesikhathi emadodana kaNkulunkulu abona emadodakati ebantu ukuthi beyinhle atithathela besifazane buka leli hlazo eNgilandi buka leli hlazo lapha buka yonke lento seyiguquke yaba yindlu yobugwadla. Kungani na yaguqukelana iRussia yaba bukhomanisi ngenxa yenhlamba nekungcola nemandla langesiko elibandla laseKatolika futhi kungaloko kanye nje lesive lesi sithathwa bukhomanisi nemfelanzawonye wemabandla futhi litihlanganisa nelibandla laseKatolika. Lokhu kuthi bukhomanisi nebukatolika kuyohlangana nzawonye nyadi futhi naku lapha bayakwenda ngani na ngoba baleli vangeli leli behlukanisako futhi libende babe bantu labehlukile nguleso kanye nje sizathu nebafundise pulpit uhambisana nako ngenxa yelithikithi lekudla ngenxa yeligama lelidumile nesivumo kholo lesithide athi mine ngiwakasibanibani bantshintshanisa imfundo ngemandla aNkulunkulu bakhulule kule sive lesi lesihlanyako njengamaria Magdalene. Bona kanye nje la mandla lebekakwathi kususa lowo mdansi lomncane lohlubulatha impahla esitaladini futhi amende agcokethe impahla futhi aqhathise kwadzathe kwendiwe umKristu ngaye bawalahla lawo mandla futhi bambethela umuntu lobekanawo eCalvary. Uthi namuhla lona kanye nje leli vangeli namoya longcwele loyothatha loyo mdansi lomncane lohlubulatha impahla futhi umende agcokise kwadzathe futhi athathise kwemKristu bambitha ngebuhatha abamfuni ahlangane emkhathini wenhlangano yabo avuke emkhathini wabo entela abanye besifazane bakwende benda ini ke bamkhiphela ngephandle njengoba nje benda ngaleso sikhathi futhi manje babethela lona kanye nje lelivi futhi bathi lalila lomunye umnyaka ngibabeka licala futhi yebo mnumzane beyafana nje njengoba babekwa licala ngaleso sikhathi. Sibonakaliso lesenda ligiyona lomdzala agcoke impahla takhe kumbulani umuntu ohlubulani impahla tabo bahlanya yabona na kuthiwani ke ngowesifazane legiyona bekahlanya wahlubulani impahla takhe wathi susa kuye uNkulunkulu wasusa emandla akhe uthi wamenda agcoke timpahla takhe wagcokiswa asangulukile ahlethi phansi etinyaweni taJesu. Buka lamandla lenda bathi inyosi lwembumbuthe lomdzala abone bona nje emkhathini wethu ivumo kholo tabo beka semhlabeni ngesikhathi kunekungakholwa lokwenele njengoba kukhona namuhla kodwa akuzange kumnise wathubekela embili akazange abancenge wabatshela nina nibakababe wena udevel walahla yonke lento.
emandla lakhona kuvusa Lazaro waphuma etumeni futhi wabuyisela wesifazane wasenayini indvodzana yakhe onkulunkulu emandla lebeka khona kwenda leto thinto lebeka khona kubiketela letingo letendeka kukhona lamabili lithole lembongolo kukhona lithole lembongolo lelikhungwe etindleleni letimbili nato tonke letindvo leti latibiketela yena kanye nje lo muntu lobeka nalawo mandla asimfuni singeke sibe naye emkhatsini webantu bethu udunga timfundziso tethu futhi bambethela yona kanye nje lento lefanako namuhla usani moya longcwele abanamsebenzi naye ulahla futhi wenda letindvo leti futhi utshela abantu bethu letindvo leti asifuni kuhlanganiseke emkhatsini wetinhlangano tethu uphambene netivumokholo tethu bayambethela futhi ohe caphelani manje njengoba sesivala kumele sivale kuyaphinza futhi bambita ngebuhatha futhi bambita ngelihatha bathi bekahlanya noma ngimuphi umuntu uyathi ukuthi libhayibheli lasho ukuthi Jesu bekanjalo labo bafarisi bathi lo muntu ungumsamariya futhi uyahlanya manje lichaza ukuthini ligama elithi usangena uhlanya le ndoda iyahlanya basicuku sebantu labahlanyako labamlandzelako ungubhelizebuli nguyaphinza futhi basho indlo lefanako kuyindlo lesabuthakathi kukubhula bambeka esiphambanweni selihlazo futhi isiphambano sini hlazo lini ulivi lelicinisekisiwe bahlekisa ngalo batshela abantu ukuthi ngudeveli enda lokudzide futhi bambita wathi babita imisebenti lengcwele yankulunkulu ngekuthi ngumoya longcolile lokwentako kude kuthethelelwa kwabo bathela ngelihlazo livi lakhe batama kudalula futhi balibita ngekuthi libutsotsi noma buhatha ningayi kuko ningathi hambeli ledoda inkonzo bendani ngekwenta loko na bathatha tipikili tetivumokholo tabo telihlelo kunjalo labafundzisi lababadingela injabulo kwelive kungamesabi inkulunkulu kusangana kwelihlelo bathatha tipikili telihlelo futhi babethela indodzana yankulunkulu ngako ngabusha lokuvela emapulpiti abo bakwendelani loku na bathanza tibongelelo tebantu tiqu libandla lelingabanika tona kuneluthando lelive lankulunkulu ngiyabalahla bangeke balilingise live ngoba bangeke balilingise live ngoba sebavele balingise live sebavele bakwendile lusuku lokuthendisa lesiphila kulo akusiko yini lokho ngabe iCalvary yini ayikayeneli yini inkosi yami na yita ukwendelani lokhu pho wena lofanele kumthanda wena lowathi ukuthi leli live lakhe wena longafunda sambulo sahluko semashumi amabili nakubili sithi loyo loyokhipha live linye noma engethe live linye nikwendelani na ngabe iCalvary yini ayikameneli yini ngime ekumvikeleni ngingummeli wakhe futhi nginibeka licala ngelive laNkulunkulu kuculani tindlela tenu noma nakungenjalo nitokuya esihogweni emahlelo enu atodzilika nginibeka licala ebukhoneni bemehluleli impela nine netimo tenu tekumesaba uNkulunkulu buzenzisi futhi nilibitelani ngabe iCalvary yinye ayike neliyini njengoba Petro athi bobabe benu bemahlelo Petro anibeka licala nge wathi ngimuphi wabobabe benu longakwendanga loku na Stefane wenda indlo lefanayo ngetandla tenu letimbi nibethele inkosi yekuphila akazange asho yini Jesu cobo lwakhe kuthi ngumuphi munye wabobabe benu longazange sekafake baprofeti emathuneni na bese nine niyawahlobisa kamuva na kanjalo bekunjalo kumuntu lolungile kusukela phansi eminyakeni ngakho ngisibeka licala nami lesicuku lesi lesiphucukile lesisonthako sebantu labalahla Kristu salolu suku nine netimotheni tekumesaba uNkulunkulu nibethela Kristu wami kwesibili ngekutshela abantu ukuthi lamavi lawa awalolunye lusuku futhi alisilo lalolu suku nginibeka licala nine licala lebugebengu lelifanako nalebe bangiko ngelusuku lokubethelwa phendukani futhi niguqukele uNkulunkulu noma nibhubhe futhi ngiyaphinza ngithi lapha emabandla bona bafundzisi babethela ngekuhlambalata yena livi uNkulunkulu bani nesihawu asengiphinze ngibusho lokho futhi kungahle kube kuhlangahlangene ethepini lapha emabandla
bona bafundisi babethela ngekuhlambalata yena livi akumangalitsi kunjalo futhi emadwala lachekedeka ekhathi nesibhakabhaka lesihwalalako umsindisi wami wagebisa inhloko yakhe wafa kodwa iveyili levulekako yembula indlela leya etinjabulweni tasezulwini nelusuku lolungapheli ngikusho kule teyiphu nangenxa yalethe thameli lethi ngikusho lokhu ngaphansi kwekuphefumulelwa kwamoya longcwele longaseluhlangothini lwenkosi akethe ngaphansi kwalelivi impela nkulunkulu utoletha lesi lesibi lesiphika kristu isitukulwane lesingulesala kristu ekwahlulelweni ngenxa yokuhlambalata kubethelwa kwelivi lakhe lelikhonjiwe beta ekwahlulelweni ngikubeka licala ngubani longaseluhlangothini lwenkosi kwasho mosi akethe kimi ngesikhathi insika yemlilo ilenga laphaya njengebufakazi ngubani longaseluhlangothini lwenkosi akathathe livi adzele sivumokholo sakhe futhi alandzele jesu kristu nsuku tonke futhi ngiyohlangana nawe ekuseni asikhothamise tinhloko tethu manje sendele livi lemkhuleko
O Lord God.
Oh Nkosi Nkulunkulu. Muphi wekuphila lokuphakathe nemicambi walelivi leli. Lo wabuyisa wavusa futhi kulabafile inkosi Jesu. Lo wakukhomba ngalokungiko embikwale kwalesitukulwane sebantu labangakholwa. Sekube isikhathi lesithe manje ekuseni. Linenge lihleti lapha. Lelibandla liminyethelene. Bantu bemenza utonke nalamathepu ayendiwa. Kuthi aphumele emhlabeni wonke angene etindzaweni letehlukene bafundisi bayokuva lokhu lapho badadishela khona ngiyabakhulekela Nkosi akuthi lamavi lawa awe ajule enhlitweni asike ekujule asike asuse lonke live kude basho njenga lo mfundisi omncane wasemethodist endase Kentucky wefika kimi ngale lelinye ilanga wase uthi ngesikhathi ngiva leyo minyaka yelibandla lesikhombisa ngayiva inemetha kakhulu thukani kulawo mabonza aseBabiloni wathi ngakuyekela futhi ngashiya angathi kuthi ngithathe yipi indlela noma ngente njani kodwa ngashiya asibusizwe sibinzi saleyo nsizwa nemkayo nalababili noma labathathu bantwana nkulunkulu kwangathi labanenge bangathola indlela yabo leya evini lankulunkulu lekungiyona ndlela kuphela yokuphila ngoba yena ulive ngikhulekela lo nalowo babe ngaletinye tikhathi ekushoni letinto leti akungoba budlova kuseluthandweni ngoba luthando luyaconzisa futhi ngiyakhuleka nkulunkulu futhi bantu batokuconza kuthi kungaleyo ndlela kuthi kwentelwa kuconzisa wena lo wadzinga kuthi uconzise kuthi wabakhulekela esiphambanweni kuthi babe bathethelele bona bathi mbumbuthe bangu labangaconzi nje kuthi bendani ngikhulekela bona bafundisi namuhla lobethela livi futhi ngekuthatha tivumo kolotabo nemahlelo nemibhedesho futhi bakufaka esikhundleni selivi lekuphila bese ke emvi kwebantu bagceka liciniso sibili uNkulunkulu laliqinisekisa ukuthi liliciniso lakhe siyabakhulekela babe kuthi utobabithela esidlweni sakusihlwa semshado futhi kuthi kwangathi bangeda kulesikhathi lesi kuthi bangatholi kubhaca ngelicembe ngoba ngiyaconza lubito lokugcina lungahle kube seluhambile vele kungahle kube isikhathi sesendlule kakhulu manje ngiyethemba ukuthi asinjalo busisa lelibandla lelincane lelikhona lapha labantu labangemakhulu lambalwa lelibuthene ekhathi lapha manje ekuseni lolusuku lolushisako bahleti lapha sikhathi lesithe mhlawumbe ema-awa lamabili noma ngetulu inkonzo futhi balalela abakahambi bahlalile bathula futhi balalela labaningi babo balinzele emadina abo nebesifazane bemenethe inswane tabo futhi balinzile babambelele ulolonke livi Nkosi ngiyaconza ukuthi kuyokwentekani kimi ngelusuku lokwahlulela uma ngidukisa labo bantu ngiyeva Nkosi njengekuva lenkuvako ukuthi ngitama kubayisa evini futhi ngibende baphile ngelivi ngibatshela ukuthi wena unguye itolo namhlanje phakathi ukuthi moya longcwele lomkhulu unguJesu Kristu esimene nje samoya longcwele yena lowo muntu washo njalo usesikhashana nje live lingeke lisangibona kepha noko nini nito ngibona ngoba ngiyoba nani ngibe ngisho nakini futhi ngiyathi ukuthi lona nguwe Nkosi futhi siyakukholwa ngoba sikubona wenda into lefanako emkhatsini wethu sithinikela qobo lwethu namuhla sisangulukile siyakwenda lapha ekhatsi kuleli bandla nasemathephini inkosi ngalomzuzu nje kwangathi wonke wesilisa nowesifazana umfana noma intombatane lo lokhona lapha noma lo mengaphandle noma akuva ethephini kwangathi thine kulomzuzwana singenda kwehlukanisa nekuthi nikela kwethu lokuphelele enkonzweni yaNkulunkulu hamba ethi kwalethe thameli inkosi emandleni futhi uphilise labagulako bathite bebanemfanyana losishosha lohlethe ngalapha akuthi lo moya loyingcwele lomkhulu siyathi kuhlala nje ebukhoneni bakhe kanjena utokwenda uma ungahamba ngemsakado namabona kuthi uphumele emaveni futhi uphilise labagulako wathumela livi lakho futhi labaphilisa ungenda into lefanako nakulomzuzu ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi utophilisa wonke umuntu logulako wonke lokhubatekile wonke lohlaselekile lapha nalova lamavi nkulunkulu siphe kona umkhuleko wami ungewabo neluthando lakristu enhlitweni yami nekuvelana nalabadzingile ngiyabethula nkosi kuwe etuke altari yemhlatshelo lapho umtimba lonengati walelo wundlu ulele khona njengenhlawulo yetono tethu nekugula ulele lapho ngincusela abantu umusa ngifuna kuma njengoba kwenda Mosi abamelele esikhaleni nkosi futhi athi nkulunkulu banesihawu ngabo kubo sikhathi lesithanyana futhi ubanike lelinye lithuba ungakwenda njengamanje nkosi vumela livangeli ke lithi kuqhubeka kancane nje balahliwe nkosi ngikhulekela ukuthi sihawu sakho lesikhulu nemusa kutokwenabela kumuntu wekugcina labaneligama labo encwadzini futhi ngiyathi batokuda akusimatima kukhuleka ngekumelana nelivi lakho lebuNkulunkulu noma kumelana nelivi lebuNkulunkulu ngicondze kusho njalo nkosi livi lelethenjisiwe livi lelicinisekisiwe livi lelabamisela ngaphambili labantu emuva le ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba akusimatima kukhulekela ukuthi utobasinzisa labo emagama abo lasencwadzini ngoba ngiyathi ukuthi utokwenda Jesu washo njalo wonke loyo babe langiphe yena uyokuda futhi akekho umuntu longeda uma angakakunikwa manje ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi nzawo tonke lapho lamavi awela khona nzawo totimbili ethephini nakhona lapha ukuthi moya loyingcwele utobita wonke umuntu lomiselwe ngaphambili khona manje kusukela ekusekelweni kwemhlaba ngesikhathi ligama labo libhalwa encwadzini yokuphila yeliwundlu kwangathi bangaliva liphimbo lankulunkulu likhuluma namuhla kulelo lelincane lelihoshotako liphimbo lelincane phansi enhlitweni yabo lithi ngulena indlela hamba ekhathi kuyo siphe kona babi ngikucela egameni laJesu futhi ngesikhathi njengamanje sakhothamiseka inhloko yethu lapha etethameleni uma nikukholwa ukuthi kuliciniso lokho futhi ni ngibeke sanda sami etikwa lamaduku labekwe lapha netishumba nalabagulako nalabahlaselekile ngifuna kunimputa umbuto ngebucotho manje angehleli nje lapha ukuthi ngiviwe nje kuphela ngikhathele sengikhandlekile angisesimusha njengoba nganginjalo futhi ngiyathi ukuthi tinsuku tethu tibaliwe futhi ngiyathi ngifanele ngifake konke lokuncane lengifanele ngikwati wembuso kaNkulunkulu ngifanele ngishumayele ngaso sonke isikhathi lengingathola ngaso lethuba ngifanele ngihambe noma ngabe ngidiva ngithandza noma cha ngita lapha ngoba ngiva ukuthi angikwende ngifuna kukwenda ngiyanithandza futhi angisho tinto letinikhahla betako naletilukhuni ngoba ngifuna kukhona lokubhakutawo ngikhathi kimi yonakane nje lento lecinisekisiwe ngiyokanye lelengicindzetelako ukuthi ngende letintfo leti ngikusho ngemusa ngeluthando angikaconzi ukuthethisa besifazane bakithi noma besilisa bakithi angikaconzi kwenta loko mnakethu thathe kuphela ngiconze kuniletha endzaweni le lekhaliphile lapho ningabona khona lokuconziswa nesiswebhu senkosi kude ningene manje ningawuyekeli ningahle nilinze isikhathi lesidze kakhulu futhi nine lenifisa kuta nime ngasebuhlangothini lwenkosi nekuthi nikela lokugcwele enhlitweni yenu ebukhoneni betethameli manje noma even lapho lamathephu ayoba khona ningathanda yini netinhloko tenu tikhotheme ningathi phakamisa isandla tenu uma ningakacinisi Uma impela niqinisile nifuna ukuthi enkosini nempilo lehlukaniselwe kakhulu beningethe nasiphakamisa sanda senu njengamanje wena inkosi ikubusise utehlukanisela kuKristu kabusha utama kuthwala lihlazo uthi ngiyavuma namuhla kuthwala lihlazo ngithi phakamise thothi imbili tandla tami nami mine ngifuna ukuthatha lihlazo la Jesu Kristu libe sethi kwami ngilwembethe ngekujabula loluphawu loyubitwa ngemgicike longcwele noma ngabe ufuna kulubita ngekutsini ngilwembatha ngekuthi chenya ngoba lungenxa yenkosi ngilwembatha ngekuthi chenya ngabe nonke anifuni kwenda lokufana kona akamsani tandla tena kutsi nithi ngemusa kaNkulunkulu ngiyafuna ngibafunzi babuya bacabanga ukuthi kwakukuhlonishwa lokukhulu ukuthwala lihlazo leligama lakhe noma nifuna ukuthwala lihlazo lalenye ingcweti yemidlalo yaseHollywood noma lokunye lokudzide kwamabona kuthi noma lelinye lilunga lelibandla noma lokudzide na noma nifuna lihlazo lelivi la Jesu Kristu na nginike lihlazo lelivi inkosi ngiyathi wathwala lihlazo lelivi laNkulunkulu mangilithwale nami futhi inkosi nalesiphambano lesahlukaniselwe ngiyosithwala ngiyoze ngikhululwe kufa bese ngiya ekhaya kuyothwala umchele kuyoba khona umchele wethu ngalelinye lilanga uyendiwa manje uma lokuphila loku kwasemhlabeni sekuphela khona-ke siyokwathi ukuthi kuyoba kahle manje ayikho indzawo yokuletha abantu badungelede i-altar akuthi isitulo sakho lapho ukhona sibe yi-altar labaningi labakholwa sisakhuleka Babe lo sezulwini ubukeka kimi kwangathi tonke tandla dalabasha nalabadzala bese phakeme kulethe thamela futhi ngikhulekela ukuthi ngaso sonke isikhathi yothi lapho le tape idlala ukuthi bantu bayophakamisa tandla tabo futhi baguqe phansi ekamelweni babe namake baye ngale bese babambana ngetandla bese bathi sithandwa sesibe ngemalunga elibandla sikhathi lesithe ngalokwanele asithe kuKristu Ziphe kona Nkosi. Busisa labantu lapha. Ngikhulekela ukuthi utobapha Nkosi impilo lehlukaniselwe. Labanengi babo Nkosi, babantu labalungile, babantu bakho. Kuphela ukuthi abakaze balathe iqiniso. Futhi ngikhulekela ukuthi utobakhombisa liqiniso lakho Nkosi. Livi lakho liliqiniso. Njengoba washo kuJohane ngicabanga ngesahluko selishumi nesikhombisa wathi bangcwelise babe neliqiniso livi lakho liliqiniso futhi lona futhi livi lakho lisengilo liqiniso lihlala njalo liliqiniso ngoba linguNkulunkulu futhi ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi utobangcwelisa ngeliqiniso loku kuthi bangcwelise ubahlande kuto tonke tivumo kholo nemahlelo ubahlande kuto tonke tindlo delive baye empilweni lehlukaniselwe yelivi ziphe kona Nkosi babakho mani wethembisa kukwenda futhi njengenceku yakho ngibanikelela umkhuleko wami egameni laJesu Kristu manje tinhloko tethu tikhotheme asihlabele leli culo sisaqhubeka sikhuleka Jesu wakubhadalela konke konke kuye
Think of it.
Cabanga ngako nje. Sono. Itolo bengise endzaweni ngalenye indoda beyingilinganisa isudu umnakethu lapha ebandleni langitsengele yona. Uthite isudu yakho ibukeka ishisa mina nguthengelele pholile futhi ngiyengale kuyoyijuba futhi wathi awusho lihlombe lakho langesekudla seliyagoba kufanele ukuthi bewethwele umthwalo losinzako ngalelinye lilanga futhi ngacabanga yebo umthwalo wesono kodwa Jesu wabhadalela konke lalelani sisalihlabela Jesu wabhadalela Gonke kwase kuthi konke yonke impilo yami sasendeni sono na sono sase sishiye libala leli bovu waligeza labamhlophe njengeligcwa Nkulunkulu bani nemusa kithi njengalesikhathi lesi lesijulile sekuzindla akuthi livi licwile lijule Nkosi enhlitweni akuthi labantu nalokunje batawushiywa sikhathi sabo selidina kodwa ngose loku kungetulu kwekudla loku kuphila live lami likudla washo futhi nguloko imiphefumulo yethu lelambile letitika kuko manje sithathe ngose sibumbe ngose ngithathe nabo ngifuna kuhamba nabo nginyukela eCalvary manje ngose ngekukholwa ngihamba naleli bandla manje ngibumbe nje kabusha nkhosi ngente liphutha emahlandla lamanengi lengi lapha madute nje bengitoyekela kushumayela bantu bangafuni kungiva bebachubeka benda into lefanako futhi ngadumateka ngakha simo sekuthi cabangela onkulunkulu emasontweni lambalwa lendlulile ngesikhathi unginika leso sibonakaliso ngephandle lapho hayi futhi ngifunza iBhayibheli futhi ngakubona utshela Mose njengoba nje lelo phupho lalinjalo ukuthi kwakukhona intsaba futhi iyoba sibonakaliso kuye kwase kuthi ke khona ekupheleni kwako kwathi kuthi ngangishiya intumbi yabantu labagulayo inkonzo lokungesiyo kuphela yesiprofeti kodwa ekufundiseni livi nekukhulekela labagulayo uvumele indoda yawa yafa khona lapha phansi wase uyibuyisela ekuphileni kuthi uqinisekise kuthi bekuliqiniso uhlala njalo uliqinisa livi lakho manje nkosi liqinisekise khona manje ngisesembi kwesihlalo sakho sebukhosi phatha ngulo nalowo walabantu nkosi khipha live kithi phatha mina nkosi sisesebukhoneni bakho phatha live nje khama tinhlitiyo tethu uNkulunkulu khona manje wonsa ususe live nemnako welive kithi asibe ngemaKristu lahlukaniselwe onkulunkulu kuthi sithandze futhi sibe mnene sithela sithelo samoya ungeke wakwenda yini nkosi sisembi kwesihlalo sakho sebukhosi sono sishiye libala lelibovu kithi sonke kodwa ingathi yakho ingalisusa nkosi kuthi ilende libe mhlophe njengelichwa siphe kona sisalinze wena sithathe sibakho sahlukanisele wena timpilo tethu egameni la Jesu Kristu siphe kona nkosi kulowo nalowo wethu khama inhlitiyo yami nkosi ngiyabona onke emaphutha ami ngiyabona emaphutha ami nkulunkulu kusukela kulesikhathi lesi ngitama ukuphila kangcono kwendlula konke lengingakwenda usita wena ngifuna kuhamba ngifuna kwehlukanisela impilo yami kabusha kuwe konke lapha manje ekuseni emva kwekuletha lokubeka licala bangani bami laba bafundisi ngephandle lapho futhi ngimele ngisho letintho leti letilukhulu kodwa nkosi ngikwende ngekuphefumulelwa nguwe ngiyeva kuthi nguwe longitshele kuthi ngikwende manje sekusukile emahlombe ami nkosi ngiyajabula kuthi sekusukile abende loko labakuthandzako ngako babe ngikhulekela kuthi batokwemukela ngikhulekela kuthi utobasinzisa bonke nkosi kwangathi kungacubuka imvuselelo yalabalungile nemandla lamakhulu afike emkhathini welibandla ngaphambi nje kwekuhamba kwalo akusilukhuni kukhuleka loko ngoba wakwethembisa kuthi sibhekile nkosi lo mthonso wesithathu lesatiko kuthi utosendela tindlo letinkulu emkhathini wethu ngiwakho nkosi ngithi beka mina lucoko ethi kwaleli altar ngehlukaniselwe njengoba ngathi kuthi kufanele ngitende kanjani susa live kimi nkosi susa tindlo kimi letibhubhayo ngiphe tindlo letingabhubhi live laNkulunkulu wangathi ngakhona kuphila lelo live ngisondzele kakhulu live lize libe kimi nami ngibe sevini ngiphe kona nkosi wangathi ngingethe ngajika kulo wangathi ngingabamba leyo nkemba yenkosi icine nko futhi ngiyinkonkoshele edute kakhulu ngiphe kona nkosi sibusise kanye kanye sithi inceku takho njengoba sitehlukanisela wena manje ekuseni kabusha etinhlitiyweni tethu sibakho egameni la Jesu Kristu kube inkonzo Jesu
God bless you
Nkulunkulu akubusise mnakethu Neville